Blog Talk Radio.
Nyarwanda
Rwanda.
Shuje shuti muteza amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC turi kwa gatanu ni tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2021 muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye nangire mbasuhuza nizera yuko mumeze neza munyihanganira ubushize ikiganiro cyo kwa gatatu navuze ko turi mu kwezi kwa 9 abantu barambwiye bati ireme emisiyo yawe nishaje ni emisiyo live unyangane rero gucikwa bijya biho ariko nta nuwabimbwiye turi mu kwezi kwa 12 turi mu kwezi kwa 12 twiteriki ya 10 rero nkabanyira ngo bayikaze mu kiganiro cyacu mugoroba ngira ngo muze kubana natwe tukibanemo kuri gahunda dufite ingingo ziza kugera kurenyesha nizira kubiza kunkundira turatangira tureba ku cyemezo cy'abadepite mu nteko y'abanyaburaya cyangwa pardon mu nteko y'abongereza basarira ibihano Johnson Businge na Jano Ruhunga ni inkuru itaranejeje Rwanda kugeza amagingo ya hari silence i Kigali ntacyo baravuga ibitangazamakuru bashaka ngo bagire icyo bavuga ntacyo basubiza iyo nkuru turayiraba mu kanya turaza kureba kuri ministre w'umutekano Gasana Fred washyizweho abenshi baravuga bati nyuma y'amezi 20 asaga 20 Kagame nta ministre w'umutekano afite ese ubundi na ministeri ishinzwe iki ira ministeri ni iki kubera iki kenewe turaza kubireba iyi ministeri kabishyizwe nyuma yo kagarira aviriye i Dar es Salaam muri Tanzania kwizihiza independence bati yabonye ibifaro bikomeye wenda agize ubwoba ntabwo mbizi turaza kubaza abatumirwa bacu icyo batekereza kuri iyi ministeri nyine y'umutekano nyuma y'amezi 20 kuko kuba Kagame agaruyeho ministre Alfred Gasana nyamvumba we nta n'ukimuvuga nta n'uzaherereye bamwe bati yambaye imisheni cyangwa araziritse turaza kubireba turaza kureba nanone ubwicanyi ku banyamurenge hari bagenzi bacu wenda baza kuza b'abanyamurenge tumaze iminsi dukorana ndizera ko bankurikiye sinzi uri buze ariko kuri gahunda hari abaza kuza wenda kuvuga kuri iyo ngingo kuri biriya bibazo bibareba turaza kugaruka nanone ku byo navugaga ejo bundi mu kiganiro kiza ku wa gatatu Uncle Himbara yashimangiye ko Kagame he does not care he don't care ku banyarwanda mwayibonye uyu munsi ubwo yashimaga chancelier cyangwa chancellor ndakeka ko bivuga wa university Cape Town amushima rwose kuba yabaye umuyobozi w'iyo university abarisi bavuze batari kwa mugani uyu mugabo wacu ateyate iwacu arakira abanyamahanga ariko byagera mu bihugu by'abaturanyi cyangwa bya Afurika agafata umwanya kujya gukora congratulation ku muyobozi w'university Cape Town abenshi bajya mu bitwarikira turaza kureba icyo bivuze kuba iwacu ntacyo bimubwiye ashyira abanyamahanga ariko yagera mu bindi bihugu buriya butumwa yatanze kuri uriya muyobozi wa Universite ya Cape Town abenshi bagiye bavuga bati birashimangira ibyo mugenzi wa Himbara yakubwiye ku wa gatatu ndakeka nzongera ngo tube bwibandeho hari ufite ikindi gitekerezo njyana nyine yakitubwira tukaza kucyongeraho mu byo dufite kuri mugoroba ariko kuri gahunda izo ngingo nini turi bwubakireho ntabwo nirengagije inkuru nabonye ya RFI nyine bavuga ko Yolanda Macron yavuze ko u Rwanda rurimo kumonitoringa closely rurimo gukurikirana ibikorwa bya UPDF muri Congo ngo barabikurikirana rwose hafi barabimonitoringa closely kugira ngo bamenye etasiyo ya Uganda sibyo ko ibinyamakuru byakaga nabyo bivuga ngo bitewe impungenge bivuga biti ibikorwa bya UPDF muri Congo biteye impungenge ntawamenya rero se yabigenderamo ni yakoreye bimwe by'imizindaro Kigali nyine bya propaganda namwe murabyumva reka n'ikaze mwese mudukurikiye kuri mugoroba reka ndee bagenzi bacu babahageze babasuze mbere ko dutangira mfite abantu rwose benshi turi bubane kuri mugoroba reka mpere kuri Roger Rusetse Bagina ko muri Roger Rusetse Bagina nizere ko muri amahoro ndagira ngo ngwikaze mu kiganiro cyacu niba bifata akanya kwikonekta ariko ndakureba wageze muri studio niba munyumva mukaba mwateze amatwi ikiganiro cyacu Roger Rusetse Bagina mu gihe cyikonekta nta kibazo dufite nanone Major Rutayomba nawe igihe cyose wakumva uri tayari wasoza abateze amatwi ikiganiro komerede Roger mwamutwumva
komerede ndaje ndi kubumva neza
iminsi myinshi muri aho muri amahoro
iminsi myinshi turahora koze na gwaye kagripe gacyo ariko sava
ni periode
ni igihe ariko haraje n'igihe tutaganira iyo nsuze n'abadukurikiye n'abahaje umwagaje akanya kamwe
ya haraje n'imiti ntaguhamagara nyine abantu bambaza bati bite ariko tuba dukurikirana tureba inkuru aho zigera ejo twabiganira mu kiganiro cya kabagema tureba iki cyemezo cy'abadepite mu gisata kireba n'uburenganzira bwa muntu na politiki mu Bwongereza icyo bavuze kuri kesi ya papa turaje tubyinjiremo Major Rutayomba mwamutwumva namwe muri kuri mute ndakeka wenda buriya Major Rutayomba igihe cyose aza kuba tayari arambwira kuko nawe turakomezanya mwamutwumva
murakoze cyane ndabumva neza sizi niba namwe munyumva neza nkuko mbumva
turakumva neza gatanu kuri gatanu ndi kumwe na Roger Rusetse Bagina abandi batumirwa baragenda bijya muri studio mu kanya kuko turi buvuge no ku ngingo ya Congo mfite bagenzi bacu bakomoka mu bwoko bw'abanyamurenge nabo bari bujoyinga ikiganiro ubwo wasuhuza nyine abahageze n'abandi baduteze amatwi
murakoze cyane kamanze ngusuhuze nanagushimire kuba mwantumiye muri kuri radiyo kugira ngo ntange ibitekerezo byanjye ku Banyarwanda muri rusange no kwa nyamuryango w'ihuriro nsuhuze umuvandimwe Roger Rusetse Bagina nsuhuze n'abandi bose batwumva bazadukurikira murakoze cyane mutugire umugoroba mwiza kandi nzeko tugire ikiganiro cyiza
Major Rutayomba mukomere ari nabasuhuje murakoze
murakoze cyane rero reka twongere tuwekaminge cyangwa duhe ikaze abadukurikiye ku isi yose hirya no hino ku by'umwihariko mu Rwanda mu karere k'ibiyaga bigari abari mu Buraya bari muri za Australia hirya no hino aho navuze ni mukantera amabuye n'imijugujugu ntabwo ari ukubirengagiza ariko turabizi neza ko muri abantu baza kuri raditahuka umunsi ku munsi iyo maze amasaha 20 nta kiganiro ubutumwa nakira kuri text message cyangwa kuri WhatsApp ntabwo mushaka kwimaginga nyine message nakira ku munsi kandi kinini nawe kiba kigoye no kuvuga ngo ni wowe Serge ufite iyi telefone abanyarwanda bo burya Roger Kagame yaraduhahamwe ni ukuvuga ngo ni wowe ufite iyi nimero yawe mu biganza byawe niba nta kiganiro kimaze iminsi ibiri uyishuwa ko iyo ari Serge tuganira abanyarwanda bo mugiye buriya ndamwumva kandi n'impamvu mwa muhangayitse mba mbyumva iyo wamenyereje abantu ko buri munsi babona emisiyo iyo bayibuze batajya kuvuga bati byagenze bite mbizera ko ibyo bizanashoboka birumvikana reka rutangire ikiganiro cyacu cy'umugoroba ndagira ngo duhere ku ngingo ya mbere reka duhere kuri ingingo irebana n'urwego rwa diplomasi n'ingingo irebana n'ikibazo cy'ishimuta ry'umuvandimwe Paul Rusetse Bagina impirimbanyi ya demokarasi umunyapolitike ingingo ntabwo ari nshya twarayiganire birambuye ariko ndagira ngo twubakire ku byatangajwe n'aba badepite mu nteko nyine yo mu Bwongereza bashimangiye ko ibihano bikwiye guhabwa Joseph Businge na Jano Ruhunga bitewe n'uruhare bagize ku ishimuta rya Paul Rusesabagina bashimangira yuko muri abo butegetsi bw'u Rwanda mu gikorwa bakoze leta y'Ubwongereza itarebera ngo ifunge amaso maze Joseph Businge azarandinge i London mu Bwongereza ajye guhura n'umwamikazi amuzaniye impapuro zimuhesha uburenganzira bwo kuba ambasaderi mu gihugu cy'Ubwongereza aba badepite bavuga yuko bidakwiye bitanashoboka abongereza bataremera njyewe wakurikiye kiriya kiganiro muri parliament ejo nyuma y'umunsi nabisubiyemo bakoze basabye sanction ku bantu batandukanye basabye sanction ku bantu muri Sudani basaba sanction ku bantu muri Irani basaba sanction mu bihugu byo muri Aziya na ibihugu byose byinshi bihungabanya uburenganzira bwa muntu ariko basoreza ku gihugu cy'u Rwanda Himbara yera bimwe ku gatatu ko ntabwo nari nabibonye ati ndabikubwira ngiye nkavuga ariko ntabwo bamwemeje ati byabaye uyu munsi byatumye rero nzindukira ku wa kane ejo njya kureba ibyavuzwe umunota ku munota ni ibintu binejeje bishimishije kuba dushaka kugera aho tuvuga tuti habonetse igihugu kivuga kiti sanctions zirakenewe ku gihugu cy'u Rwanda ku bantu bakoze ibikorwa ibi n'ibi bisaba yuko bafatirwa ibyemezo kuko nta wakomeza guha Kagame red carpet cyangwa tapis rouge ngo akomeze yidegembye nta gikoze ni ikintu tugomba kwishimira rero nk'abanyarwanda kuko tumaze imyaka myinshi dusaba yuko ijwi ryacu ryumvikana n'ubwa mbere twabona hari umuntu ushobora kuvuga ati hagira igikorwa roje ndaza kukubaza icyo mwabyakiriye nk'umuryango ariko ku rundi ruhande kubongereza b'abanyamategeko babivuze ni ikintu navuga ko gishimishije gikwiye guhabwa imbaraga kigahabwa n'agaciro kuko ubundi ntabwo byari bisanzwe ko tubona aho umuntu avuga ati hagira igikorwa kugira ngo byumvikane ko hari sanction yafatwa mbere wenda ariko nyina ni audio nk'umuryango mwabyakiriye mute uri kuri mute Roger
urakuye mute pardon urakoze cyane Serge twabyakiriye neza cyane kuko urabona ko ni ibintu rugamba tumaze igihe kirenga umwaka kubona byibuze ni intambwe ikomeye kuba bongeza kuko runanije muzeba mukatira ibihugu byose abanyamerika bavuze ko biriya bintu atari byo ko nta butabera abonye kandi ko bamukidapinda nabyo bitemewe n'amategeko ababirigi baravuze abahorande bavuga abantu bose baravuga ko nta gize icyo akora kuba bongereza bafashe istepe bavuga bati uyu muntu kuko kugira ngo igihugu cyemere ko uwo muntu wakoze icyaha niba uri minisitiri w'ubutabera umuntu bakamukidnappinga bakamuca urubozo uri minisitiri uri responsable kugira ngo rero bamwemere nabo abongereza bari urebye ari mu mutego baramutse bavuze ati Businge naze wemeye icyaha kuri televiziyo amahanga yose abibona nabyo byaba gusuzugwa kuko byaba ari hypocrisy kuvuga ngo dushyikire uburenganzira bw'ikemwa muntu wari ukajya kwakira umuntu akajya n'ibwami kujya gusura uriya mukecuru uriya ha majesty kandi uwo muntu w'umunyabyaha wabyiyemereye se wangwa ntaje no kujya mu rubanza uburyo natwe nyine tubyadushimire cyane
gato ntabwo uri gusa mu ijambo audio ndayibonye reka tuyumve kugira ngo noneho we wakomeza ibitekerezo byawe kuko ari ubivuze kuko biba byiza iyo ibyo tuvuga bigiye under record
he should be on the list He turned finally to Rwanda. In August last year, he should be on the list. And he turned finally to Rwanda. In August last year, Paul Rusesabagina, the subject of the film Hotel Rwanda, which many members may have seen, and a vocal critic of President Kagame, who in fact is suffering from cancer, was drugged, bound, and forcefully returned to Rwanda, where he has been imprisoned and tortured. I've met with his daughters online, and it's a very upsetting story. A large number of international human rights organizations have recognized this case as one of enforced disappearance. There are two individuals directly involved in this case. First, Johnston Businge, who was the Minister of Justice at the time of Mr. Rusesabagina's arrest, and under whose authority he was detained and tortured. During a televised interview, Johnston Businge admitted the government of Rwanda paid for the flight, transporting him back to Rwanda. Johnston Businge has since been removed as Minister of Justice and appointed as High Commissioner to the United Kingdom. As far as I understand it, the UK has still not yet given its agreement to this appointment. I hope it will announce today that it has absolutely no intention of doing so, because he should be on a list of sanctioned individuals, not people being escorted to Buckingham Palace to have their credentials agreed by Her Majesty. Secondly, Colonel Jano Ruhunga. He is the Secretary General of the Rwanda Investigative Bureau, who was also heavily involved in the unlawful kidnapping and the associated human rights violations. Mrs. Miller, all of these names, I believe, should be added to the list of those who are sanctioned by the United Kingdom. If, of course.
Kiri hano mu Bwongereza akanama gahuriweho n'abadepite bo mu ishyaka bo mu mashyaka anyuranye mu nteko nshingamategeko akurikirana iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ku isi kasabye leta gufatira ibihano abategetsi babiri bo mu Rwanda kubera uruhare kavuga ko bagize mu kujyana Paul Rusesabagina mu Rwanda atabishaka. Umwe muri abo bayobozi ni Johnson Businge wari minisitiri w'ubutabera igihe Rusesabagina yagezwaga mu Rwanda, hakaba leta y'u Rwanda iherutse kumugena ngo ahagararire u Rwanda mu Bwongereza. Rusesabagina yamenyekanye cyane muri filime Hotel Rwanda kubera igikorwa cy'ubutabazi yakoze muri Jenoside yabaye mu Rwanda 1994. Aherutse rero gukatirwa n'inkiko zo mu Rwanda gufungwa imyaka 25 hamaze guhamwa n'ibyaha by'iterabwoba. Ni inkuru mugezweho na Siriyake Muhawe nayo.
Ibyo umushingamateka Sir Ian Duncan Smith wo mu mugambwe w'abakonservateur yabivugiye mu kiganiro cyabereye mu nyubako ya Westminster Hall mu nama nshingamateka cyavuga no ku bandi bategetsi bo mu bindi bihugu nka Sudan na Iran bategerezwa gufatirwa ibihano bagirizwa guhonyanga agateka kazi na muntu. Kumonesha kure ya Al Jazeera, Johnston Businge yahoze ari umushiranganji w'ubutungane mu Rwanda yaremanze ko icyo gihugu aricyo carishe indege yakuye Paul Rusesabagina i Dubai imujyana i Kigali. Umushingamateka Sir Ian Duncan Smith yavuze icyo yagiriza Businge.
In Rwanda finally Johnston Businge and I do
hanyuma ndavuga kuri Johnston Businge mu Rwanda. Ndashimangira kuri iyi ngingo. Leta y'u Rwanda yibaza kwirikira kora ibiki mu kugena umuntu bizwi neza ko ahohotera afise uruhara muri byinshi biva muri kira gihugu ngo aze kuba ambasaderi ngai London. Ndabarahiye nkaba ndabyumva. Bibaza yuko Bwongereza bupfa kuvogegwa kumva iyo ariyo yose yuko bashobora kuzana ujya muntu ngaha byose bikaba tankomanze. Dukeneye kumva ijambo rikaze rivuye muri leta yacu. Icyo ni nyamukuru. Ndavuga mu izina Colonel Jano Ruhunga, umunyamabanga mukuru w'ibiro bijejwe iperereza, afise uruhara runini mu gufunga no kuboreza igufa. Leta itegerezwa gufatira ibihano abo bantu n'imiburiburi ikaba intango.
Itariki 31 z'ukwezi k'umunani, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yagenye Johnston Businge guserukira ico gihugu mu Bwongereza nyuma y'imyaka 8 arongoye ubushikiranganji bw'ubutungane, ariko gushika n'ubu ntaraja gutangura ako kazi. Kuva akigenwa amwe mu mashyirahamwe mpuzamakungu ahanira agateka kazi na muntu yaciye ashyira akamo hejuru asaba Ubwongereza kutemerera uwo mugabo guhunyuza ukuguru muri icyo gihugu kurangura amabanga yarahereje gushingwa kubera ibyo yagirizwa kuri Paul Rusesabagina. Mu kwezi kw'icyenda, Paul Rusesabagina w'imyaka 37 azwi cyane muri filime Hotel Rwanda yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 25 ahamishijwe ibyaha by'iterabwoba.
Twagerageje gushaka abategetsi b'u Rwanda ngo tugira kugira ngo twumve icyo bavugaho, ariko ntabwo twari twashobora kubabona.
Ngayenguko rero nshuti muteze amatwi raditahuka, Johnson Businge na Jano Ruhunga, ibyo abadepite mu Bwongereza babasabira ni ibintu bidashobora gushimisha kaga n'ubutegetsi bwe, kuko muzi ko Kagame nk'uko uyu Brian Smith abivuga ati ntabwo bishoboka ko Johnson Businge yaza guhura n'umwamikazi hano atanga credential ye kugira ngo abe ambasaderi hano hagari u Rwanda, ati ndakeka bitazashoboka kuri ubutaka bw'igihugu cyacu. Roger Rusesabagina, iyi ni inkuru ikomeye, ni inkuru nziza kuri twebwe twifuza impinduka, ni inkuru mbi ku gihugu cy'u Rwanda. Ariko impungenge mfite nge kuri mugoroba, Kagame yana kwica cyomoro cyangwa ngira mungi kugira ngo Businge ajye hari. Uribuka Karenzi Karake yafatirwa mu Bwongereza, Kagame yamobilije abanyarwanda bose, ashyiraho ikigega, bose bashyiramo imisanzu yo kuboza Karenzi, Karenzi amuvana mu Bwongereza aramugarura naye mafaranga Kagame yariye ntabwo yasubije abanyarwanda buri mucuruzi wese atanze amafaranga yo kugarura Karenzi iyi kampanye ndi kubona kuri Kagame ubu ngubu nubwo ntacyo aravuga kuri iki kintu ntabwo navuga ngo ducelebrating ko ari intsinzi ahubwo arimo ariga strategy yuko yakwegera aba banyamategeko arimo ariga strategy yuko bona abarobiste barimo Madame Blair n'abandi bose nawe ni umunyamategeko mu gihe tuvuga tuti ni intsinzi cyangwa ni ibintu byiza bishimishije kuri uyu munyagitugu w'iwacu kaga ubu arimo arashaka strategy igiciro nacyo kimubwiye cyo kugura bariya abadepite cyangwa bariya aba MP gushaka amafaranga azabwira abanyarwanda ati muzane amafaranga ashoboka bazayatanga kuko ntabwo bifitiye shoye kubyanga ubu arimo ariga ati nzakora iki kugira ngo zina ntumwa za rubanda z'abongereza mbere nazipfundikiza mu biganza nubwo twemera ko batarya ruswa ntabwo nzi ko bazarya ruswa ariko azakora ibishoboka byose kugira ngo ibibere no gusaba ntibigire imbaraga no gusenga no gusaba ko bitazashoboka ariko ibyo ni ibiciyemo entre parenthese kuko ndabizi ku gihe cya Karenzi ko byagenze ba Tony Blair ibintu bakora umugore we wa Blair ibyo yakoze amafaranga y'abanyarwanda yagendeye yose uyu munyagitugu wacu nta kintu atatanga kugira ngo ibyemezo bye cyangwa ibyo yavuze bibashe gukomeza bijya imbere ariko ku ruhande rw'umuryango ndanabyumva ku ruhande rw'abantu dushaka imodoka turabyumva gusa nagira ngo numve uko we mwabyakiriye mu muryango kuri iki cyemezo cyaba bari abadepite ukuntu bavuga bati ntibishoboka nta nubwo byashoboka kugira ngo tubone cyose ari musinge akandagira aha ngaha azanye impapuro zimwemerera guhagarara igihugu cye
nk'umuryango byadushimije cyane nk'uko uvuze ntabwo dushobora kugira ngo tutagiye tubyina intsinzi urugendo cyari rurerure ariko uburyo ubonye amakuru meza mu rugamba burya byose nabyo bitera inkunga kandi bashimisha ndabizi ko Kagame ubu ntaryamye nari gushaka gukora kuri strategy yo kugira ngo bazakonfirme Businge kandi nawe urumva ko nawe bangiye Businge byaba ari defete yaba ariyo defete ya mbere diplomatique ageze kuba perezida ariko ku bya Karenzi ibihe byarahindutse hashize imyaka byibuze nka 15-20 urumva ibintu byarahindutse haje technology abantu batangiye kugenda babona ibibera mu Rwanda ibyo gufunga abanyamakuru abantu baturage bavuye opinion zabo kuri YouTube nabo barabakarasira bacyuma bose n'abatorese bamure muri gereza amahanga ari kubibona noneho noneho kandi ikintu kizagwa Kagame nkeka
mu Rwanda nakwibutsa Karenzi yari muri 2015 donc ntabwo ari igihe imyaka itandatu urumva
ariko rero iki nzagwa Kagame nuko muri kese nuko Businge yemeye kuri televiziyo ko yakoze icyaha no kujya kudefanda umuntu wemera icyaha kumugaragaro kandi umuntu wese uzi ubwenge ntabwo ukeneye kuba uri umwesere mu mategeko kuko uti ibintu yemeye niyo definition ya kidnapping nuko waremeye icyaha kumugaragaro isi yose igihe nyine papa bamukonera ku gihe myaka 25 ya prison isi yose yavuze ati ibi ntantuza ntabwo yari trial byari by'ikinamico nuko rero abantu bose bavuze ati turi dakora ibihugu byose bikomeye bivuga ati turi dakora ko ibintu byari ikinamico uyu muntu wari uri kubyorokesera muri minisitiri w'ubutabera Businge none bamuhembye kumuzana mu Bwongereza harimo agasuzuguro harimo na provocation wayaga amajya ngo arebe n'ubundi abanza tese rero ko wenda bakora mbere yo kutangira kuza n'abandi ariko reka ko iki gihe bizabagora kurusha ibihe byashize
no ni nabyo twifuza ko bigorana bikabyara ndetse amahari muri diplomasi ndetse na European Union ikabona ko bikwiye ntabwo ari ibintu bigomba gukorwa n'abongereza gusa n'ibindi bihugu byari bikwiye kubikora ariko ikibazo nikiwe Businge icyo byari kiwe kuba leta y'u Rwanda administration ya Kagame Businge nawe ni victim ariko turavuga ubutegetsi bwa Kagame bwose bwari bwiye gukomatanyirizwa bite n'iyi myitwarire yo kwabyuzinga uburenganzira bwa muntu none se niba bavuga bati dufatire ibihano abategetsi bo muri Irani dufatire ibihano abategetsi bo muri Sudani dufatire ibihano abategetsi bo mu Bushinwa tugiye muri Uganda turebe abe kandi n'abandi ariko ugakomeza gukorana na administration y'icyo gihugu business continues usually Kagame yanavanaho Businge agashyira wundi ariko agakomeza kugira relation diplomatique nziza n'abongereza kuri njye ntabwo bihagije bakwiye gufata ibyemezo bikarike kuri administration y'u Rwanda
ibyo nibyo ndakora ko ntibihagije ariko kuba bavuze ati ntumwe ya Kagame tuyisubije yo kwera na pressure mbona bo barashaka kuba badashaka no kumusura kwa bwa ati isi yose kutureba twaba dusebye natwe twese twemeye umuntu w'umunyabyaha ariko ubusinge yari ministre ubutabera reportinga kuri president Kagame Kagame aravuye kumuvanye ku ministre ubutabera amuhemba kumweza mu Bwongereza kurumva ko gusubiza ubusinge no gusubiza Kagame kandi nabo buri eterose bafite mu Rwanda ije n'ikijyana byo bazabihindura ariko kandi kuba byone gusubiza ubusinge nteka ko ari ikintu gikomeye ko nubwa ari ubwa mbere hano numva Kagame agize defete ku buryo bugaragara ariko kuba in European nayo yavuze iti ibintu ntago ari byo wirigiye abanyamerika abaholandi abataliyani abayespanyol bihindura ikintu kabe muri ntuza muri opinion publica n'abongereza nabo kandi kiza cyabyo nuko abongereza batavuga ati urwo Rwanda none babonaga visit Rwanda kuri ntuza kuri jersey ya Arsenal bajya gukina umupira bati iyo yari Singapore muri Afrika abantu bavuga ati muri Singapore se barakidnappinga se muri Singapore bafunga abanyamakuru se muri Singapore bafunga abantu kuko bafite opinion nabyo bigenda byerekana abaturage uko Kagame ikintu yakoze neza no gukitatumire neza twabanyarwanda cyane abahanze nuko vitira PR machine yagiye nyine abeshya isi yose ku Rwanda rumeze neza abantu bose bishimye n'umuntu abana Rwanda gaza ati badujyanye n'ubwo busubisi cyangwa n'uza Singapore ariko ni uko abantu bagenda babibona babona ukuri bizadufasha ko naba ba MP bandi niyo wabona babiri bakabwira abandi babiri bakabwira n'abaturage babo no muri press yabo bakabyandika nabyo bizatuma bidufasha buryo nabo ngabo bagenda bakora Kagame ba lobby nabo bizajya bibagora atari ugomba kujya kudefenda ayo mafuti yose ntiyaka ko ari intambwe muri ntambwe direction
komunite roje ni intambwe ikomeye kandi nziza ikwiye no kuduha morale kugira ngo abantu bashyiremo imbaraga hari uwambwiye ati reka tubire muri angle yuko Kagame yaba testing the water mu mazi kugira ngo arebe niba amazi ashyushye cyangwa akunda aranyibutse ati wibuke Kagame yohereza Rose Kabuye muri Europe agafatirwa harya ari mu Budage bakamujya mu Faransa kuko hari hari dosiye nanone z'abantu be bakurikiranyweho Rose Kabuye burya yagiye ari strategie kugira ngo barebe uko bagera ku cyo bifuza uyu nawe nambwiye ati ejo nibwo yabimbwiye agati iyi kese ya Businge mu Bwongereza nkurikije uko twayibonye tuyumva iranyibutse ya Rose Kabuye ariko nsanga Kagame ashobora kuba arimo gutestinga ngo Kagame is testing the water kugira ngo arebe niba amazi ashyushye cyangwa akonje ibi bintu arabizi arimo gukora nawe ntabwo ari igicucu iriya bariya barobise be cyangwa bariya barofombe b'abaroya bamufasha gushize barimo kubwira Businge uko agomba kwitwara n'uko bagomba kudiringa na kete papa wawe bari mu Bwongereza urabizi neza
exactly bacebwiye tose
aha kuba bararika inziriya video igasohoka arza zirikana iri king kaitora no kuba umuntu wari urimo byarambara system Kagame kabiri nako kamwongeza mu Bwongereza wowe urakeka iki nk'umuvandimwe na ko pa umuryango umunyamuryango papa wawe baramushimuse ariko Kagame tuzi ko akoresha system nk'izi kugira ngo atriginge na relation diplomatique abase no kugera ku yandi mabanga atandukanye nayo yari afite
nabyo birashoboka ariko ntabwo nkeka ko bari bazi ko deja banomina buse ntabwo nkeka ko bari bazahura na resistance igeza aha ko bamenyereye ko n'undi bahoreje abantu bagera bagasakuza bigahita bihagarara ubuzima bugakomeza avuga ati niba bizasakuza ukwezi tuzicara ukwezi biceceke ubuzima bukomeze kuko burya niko bigenda yako nabo ibintu bisa kubera ko n'abanyarwanda benshi bari no gusahuza muri social media nabyo ni ibintu u Rwanda batamenyere kugira ngo abantu babasa nk'abidefanda ubundi bakubutekenge aza abantu bakiruka ariko bitangiye guhinduka uburyo nabyo wenda nkeka ko yesi ashobora kuba ari gutesinga the waters kugira ngo arebe niba ashyushye cyangwa kuzamo akarenge yumve ariko nkeka ko ashobora no kuba nabyo bataratisipye ko reaction izamera gutya ko baramenyere ko ahantu hose bapoyintinze umuntu abantu mwe kwistahuka murabirwanya abandi bajya bakabirwanya abantu benshi twe tuba bati ntagaye byo ariko buri gihe nyuma y'igihe gito niyo byamara ukwezi cyangwa biri biraceceka ubuzima bugakomeza ariko ntabwo bari babyiteguye ko reaction ishobora kuba yagiye hanze ngira ngo nubwo tugiye gupfuka amaze ubwenge cyane abantu bafite abantu bazi ibintu byo byinyine by'amanyanga cyane bakorana tabaswa ariko ni ntuza hano ni ni tenenshaje no batamenyereye kugwa uburyo aho bagiye batangiye kugira resistance ya nyayo uburyo nabyo bishobora kuba bitanga batari babyiteguye kare kagame n'ubona ntiyapfa gusubira inyuma ngo ndabona ibintu bitajya gusakuza suwe mushaka kundi ko nabwo yabaye medefete kandi ntakunda kumera defete yesu azahangana mu ikese ahangane kugira uko ashoboye ariko ntiyakwizamugora ariko yeah it could be quite good testing of the waters ariko ashobora no kuba yatari basa nkaho kwa n'umwango you got caught off guard utiteguye gusa nk'utunguwe na reaction n'igihe reaction yamaze kandi ishobora no kumara byo bakonfirma ubusinge ntakagwe bari basa nkaho batari biteguye neza
nibyo uvuga urabona iyo maze kubona uburenganzira bwo guhagararira igihugu ubufite passport diplomatique uburenganzira ku byahuregwa ikintu bashobora gukora gusa ni ukukwirukana kuri ubwo butaka ariko ntibashobora no kugufata ngo bagushyire imbere ya sentare ukurikiranwe yo kubyaha waragizemo uruhare kuba rero abantu bavuga bati kohereza Busingye Kagame yagira ngo nyine arebe uko ubutegetsi bwe buhagaze mu rwego rwa diplomasi yari gufata undi muntu akamwohereza ariko gufata wa muntu tuzi neza ko yakonfirimiye yabyemereye uko babigenje akaba ari we agira ambasaderi ati genda ujye hariya ni ukugira ngo arebe uko the whole world cyangwa isi yose irexinga kuri icyo kibazo cy'uruhare yiyemereye kuri televiziyo mpuzamahanga ari Jazeera ko babikoze kandi uriya ntabwo ari Busingye buriya ni Kagame turimo kuvuga badewe kuko ni nyiri utabyemereye Busingye ararengana nawe urabyuka ko
Kagame muri staff situation rwose Kagame avuga ati yawe twabikoze so what urumva Busingye ajya kudefana Kagame exactly ntabwo uzi ntashwa yari afite ntashwa afite ariko Kagame yega ko nabiya byo kohereza Busingye ashobora no kuvuga ati yewe ni hahandi ngo ashobora kuba ndeze kuba ndashobora kuba adatega n'amatwi abakonsebara abajyanama kuko ntabwo ejwe n'intambara ushaka kujya mu Rwanda intambara nk'iyi ngiyi ushobora kohereza undi muntu w'ibintu bikarangira bigaceceka ntega ko nabyo Kagame ashobora kuba ndashaka nk'ubudefi ya isi cyangwa abanyarwanda bose bari hanze kugira ngo batwereke wenda ko afite agifite power no hanze abati ni Busingye ni wakonfirima noneho n'aba bose na baserije n'abandi bose barwanya nabo wenda bazacika intege nkeka ko nabyo bishobora kuba nka mesaje yo kushaka kutwohereza
harimo mesaje Kagame ashaka gusendinga kandi nibyo aha rero niho ruzingiye aramutse yambutse kino kiraro akaganza bariya abadepite Busingye tukamubona arenda inze London n'intsinzi kuri Kagame
exactly
abantu barambwira bati hano hari uvuga ati hano uravuga ati Serge umbarize Roger aho ntabwo mukwiye gushyira n'imbaraga mu Bubiligi kugira ngo n'ababiligi ndetse n'ababiligi na EU n'abadepite ba EU buracyavuga bashyira imbaraga muri ino dosiye
n'ababiligi nabo turavuga kandi abo dushyiramo imbaraga uko dushoboye ariko nuko iyi kese mu Bwongereza hafeze yabaye nk'aho ari perfect timing kuko yoheze Busingye kuko ababiligi bo baba bari muri diplomasi bya diplomasi yagira nabyo nanjye hari igihe mbitekereza kuko ntabwo ariko nk'uko abongereza byabaye perfect time yuko barazanye Busingye bomba uko ni stand uhagaze ukavuga uti demokarasi ntigaragare noneho turi demokarasi versus nuza dictature ariko mu Bubiligi wakubwira ati dore turaganira turavuga ibintu turavuga na bira ariko ntabwo bo bafite kese ushobora kuvuga uti bara uyu muntu baramuzanye kuki mumwemeye ntabwo bafite kese ariko iyi kese ya Busingye ni perfect kandi nyirakwa ko kuba yaragiye mu Bwongereza igihugu gifite ingufu kandi mu Burayi nabyo ari ibintu byakweza mesaje turamuze ujye imana ntibamukonfirime wibeze u Rwanda mesaje kandi natwe twese turi hanze turi muri opposition tuvugana na bene wacu bari kurengana abanyarwanda bose natwe byaduhiza izo ngufu zo gukomeza tuvuga ati burya advocacy irakora ntabwo intambara ari amasasu gusa burya no kurwana muri opinion publique byo bigira akamaro
nibyo aho niho nkeka nanjye mfite impungenge kuko uribuka iriya nama yabaye y'abadepite ba Afurika na Europe ubwo yaheruka i Kigali wabonaga ba badepite bageze i Kigali bamwe ukabona bubitse imitwe imbere y'akaga kandi mu gihe bari i Burayi ukabona bafite autorite baravuga ntibaza nti simbizi burya korupsiyo iri kuri iyi si ni ikibazo gikomeye
ko nyine nabo ni abantu bajyana bakabereza kamarete nabo noneho bagaceceka kuko n'intuza birazwi ni abantu burya korupsiyo si muri Afurika gusa nubwo muri Afurika wenda igaragara kurusha ahandi ariko nkeka ko kubi nk'ibihugu byateye imbere kuba amafuti yagaragaye kuko nk'ubundi bo bizicara bakamara kuvuga bategamirisha abatari bagatinisha abaye ariko nk'ubwo bati ufite umuntu ari ministre wemeye icyaha ntukene no kujya kumuvitira mu rukiko wabuta abanyeza baramwakiriye nabo byari icyaha gikomeye ku buryo bizabagwa nabwo niba bashaka kugera ku muntu
inkuru ntabwo isaza turaza kuyikurikira iyi monitoring tuyikurikire closely cyane cyane yo kuri aditahuka mutekereza iki kuba abantu bavuga bati Kagame yaba testing water cyangwa ashyira akaboko mu mazi ashyushye kugira ngo arebe niba mutwika cyangwa atamutwika Major Rutayomba hari igitekerezo ufite kuri iyi nkuru turakira Joseph Bineza Mukanya turi kumwe na King Ngungwa Mukiza mwese uko muri batatu uwumva yabwira igitekerezo avuga kuri iyi nkuru mbere y'uko tujya ku yindi nkuru ya kabiri mu gihe ruje kiri hano Major Rutayomba ari kuri mute niba wumva ari igitekerezo watanga kuri iyi nkuru wava kuri mute ukagitanga icyo utekereza kuri potere babiri y'abongereza n'impamvu abantu batekereza bati ntimubifate nka celebration hakiri kare mwanze mutegereze ahubwo mushyiremo imbaraga ndetse musabe n'ibindi bihugu kugira ngo bihagurukire rimwe rwa rugero rwa ruza kabiri urabyibuka ari mu Rwanda Major Rutayomba urabizi neza karenzi karati ko byagenze wari uri mu Rwanda ntibikije kuba waravuyeyo umuntu 15 ntabwo nibuka uraza kunkosora amafaranga y'abanyarwanda yagiyemo kubera umuntu umwe gusa Major Rutayomba ijambo ryanjye kuri ingingo
murakoze serije nashimire cyane byimazeyo umuvandimwe Roje famiye uburyo bitwaye muri iki kibazo cyatari cyoroheye abanyarwanda bose muri rusange n'umuryango wa porosisi wagenabye umuntu uburyo babyitwayemo neza bakoresheje imbaraga zishoboka bakoresha ubwenge bwinshi nk'uko bagenzi ba nabo ufite ibyo ndabibashimira cyane
urakoze cyane
hanyuma kugira icyo mvuga kuri ziriya reaction z'abongereza babiri b'abadepite reaction ziza bagize twari tunabitekereza ko ariko bizagenda ntabwo ari bugusa muri ni europeyene baravuze n'inama muri amerika baravuze ibyo byose byagiye bituruka ku mbaraga abanyarwanda n'umuryango wa Paul Rusesabagina n'abanyarwanda bashakira amahoro u Rwanda n'abanyarwanda bahagurutse bakavuga bakagana ikibazo ariko ntabwo ndi bujye cyane muri detaye yabyo kuko muba mwabiganiye mu buryo buhagije ahubwo ugiye ufite ikibazo kimwe buriya mwebwe mubona bahanganye n'abasazi buriya kujya gushimuta Paul Rusesabagina bagombye kuba barabanje baratekereza bakora amanama barabitegura bashaka amafaranga bategura amafaranga ni operasiyo bamaze hari nk'umwaka bategura buriya bumvaga kumufata bazuka iki kiragira ubwenge buriya kuba bamufashe bakaba bamufunze buriya ubundi ari umuntu ku giti cye ari igihugu muri rusange umuntu akora ikintu kimufitiye inyungu buriya gufata iyo operasiyo bakoze bumva yarabunguye iki uretse kubandagaza ntacyo nawe navuga ikiriya gihugu gishobora kuba gitekera umuntu n'umwe ufite ubwenge utekereza ngo arebe kure fata umuzaza ngo ureba aramutwaye yari hanze ahangaha ni nk'uko nanjye bafata ubu nkanjye bafashe ntogewe ndigewe bafashe byahari byararagira nka Paul ni umuntu utari usanzwe ni umuntu w'urwego rwo hejuru cyane ni umuntu bazi neza ko ugomba guhangana nawe politikoma diplomatikoma ko bagomba guhangana nawe cyane kandi bazi ko badashobora kuzamutsinda kuri urwo rugamba kandi bagomba guteza ngo ubundi bagomba guteza kabiri iyo operasiyo tuyikoze tugatsindwa ingaruka zizangana gute gutsinda bakareba bakabaranzira bakareba ikizashoboka ariko buri muntu ufite ubwenge niyo yaba ari gucye cyane yabona neza ko uru rugamba bishemo ruzabatsinda diplomatikoma ariko kuba ngo ubugenzi mu nsinge baravuga ngo baramusaba ngo bagomba kwitegereza mbere bagatiza n'ibindi bigiye kuzabaho ibihano bya Johnson Businge ibihano bya Zaruhunga buriya n'ibivuga ibihano bya Kagame n'umuryango we
Meja Rutayomba wanyibutsa harya Jean Ruhunga afite iriye grade
ni colonel
colonel ya buriya baramutije mu kira muri Libya ariko ni aracyari active muri RDF
yes active ntabwo aravamo kuvuga ibyo bihano rero buriya ni ibihano by'abayobozi bakuru bose b'igihugu nibyo bigiye gukurikiraho ibyo bagomba kubitekereza mbere yuko bategereza kujya gufata umuntu mu bushwa nka buriya cyagiye nawe simbizi umunye mwicara mutegereze cyane udashobora kuba turiho ariko ni Kagame yabikoze yaragiye yamusabira kubiganiraho gusa aradukorera neza sinzi nawe nava ngo abikora abishaka cyangwa niba ari abariho babikora babishaka kugira ngo leta ye sisitemu irimbuke burundu kandi irimbuke nta muntu n'umwe ku isi ucyifuza barakora cyane turabashimira uburyo bakora ubugoryi bwabo niko nabivuga kigeze umwakoze
ariko meja mbere yuko tujya ku bandi abavuga bati Kagame yabatestinga water kuki udabyo utabyumva Rosa Kabuye uko byagenze abantu bati mubyibuke igihe cya keke Kagame yabiciyemo ahangana n'abazungu abantu barababohoza noneho bituma agira ijambo arabakanga arabakanga nyine nk'umusirikare nkawe ubibona muye angle ku ndacyakumva komantero bikoraho nubwo roje yambwiye ati igihe cyarahindutse ntabwo byabe bikiri bya bindi birashoboka ariko nano tuzi neza yuko Kagame akoresha amafaranga akoresha lobbying amafaranga kandi ni musema kweri niyo avuga cyane kuruta realite n'ukuri
serije reka tujye tugerageza kujya n'ibihe ibi bintu isi yose yakoraga muri mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na ntabwo aribyo byavuzwe muri bibiri na ntabwo aribyo bivuga ubu ngubu ibintu bigenda bihinduka ariko abantu bajyana n'ibihe Rosa Kabuye biriya bakoze ibyo ni byiza nta nubwo ari nta wafashe Rosa Kabuye ni leta y'u Rwanda yabiteguye kugira ngo Rosa Kabuye afatwe noneho hamenyekane neza ibikubiye muri dosiye yahuriye mu Faransa
Bruguière
biriya ni ibintu byateguwe barabikora babifashe ubone n'abandi kandi icyo bashaka kujyaho bakigezeho baramusenya birarangira bashyiraho abandi bituma dosiye ye isa nkaho itaye agaciro nyuma keke we ntabwo ari leta yabiteguye ahubwo keke yafashwe buriya na opozisiyo niyo yabigizemo uruhare cyane ari buriya rero niho bigaragarira ko Rosa na keke nuzi keke zabo zari zitandukanye cyane nabwo bagerageza uko bashoboye bari bagifite agatege gatoya buriya keke bamufashe muri demeri mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ndumva hari bibiri na cumi na gatanu n'uyu munsi ntibyarahindutse cyane na opozisiyo iri hanze yarahindutse ikoresha uko yari muri kiriya gihe n'uko imeze ubu ngubu biratandukanye uko yari muri kiriya gihe abantu bari ntabwo umuntu yari azi abari muri opozisiyo n'abatari muri opozisiyo today abari muri opozisiyo izagenda yivangura abari muri opozisiyo bakajya ukwabo abari mu nkinamico bakajya ukwabo n'abakozi ba leta y'u Rwanda bakajya ukwabo nko mu myaka nk'itatu iri imbere ho bizaba byarabaye kiriya rero uyu munsi kwiyanukira ugafata Paul bagufashe bazi nyine ko bashaka kwerekana ubuhanganye kuko banabivuze ngo ni operasiyo ya mbere bari muri iki kinyarwanda iteye ubwoba bari bazi ko bakora bakora ibintu by'ubuhanganye nk'ibyo bya mbere tudo tuvuga ariko ahubwo ntibajyanye n'igihe ahubwo kugira ngo bajyane n'igihe ahubwo bishubije inyuma ni ukuvuga ngo bo bamufashe bazi ngo bagiye kwa abasitari bakwerekane ubuhanganye ntibazi ko ari biriho mu Rwabayanga barwiyoroshyemo kuzaruvamo bizabagora cyane ntabwo izo operasiyo eshatu bakoze nazigeranye iya mbere ari nziza yabagira akamaro iya kabiri si iyabo iyi ngiyi bayikoze mu gihe kitari cyo kandi bayikoze nabi cyane kandi bazabyicuza batakinashoboye kugira icyo bahindura
Urakoze cyane Meja Rutayomba, reka twihute tere namwe tujye ku yindi ngingo wenda, ariko ndafite Bineza Joseph Bineza, ndagira ngo numve iyi ngingo ya Porosesa Bagina, hari icyo wayivugaho umunota umwe, kuko tuba turi mu biganiro mukurikirana n'amateka y'u Rwanda, nubwo turi buze ku byanyu bya Kongo mu kanya, ariko kuri iyi ngingo hari igitekerezo wayitangaho?
Sinzi ko munyumva.
Turakumva neza, turakumva neza.
Yeah, murakoze cyane ku duha umwanya kugira ngo tubane namwe muri iki kiganiro, ariko twahageze dutinzeho. Abavandimwe bahoze batanga isobanuro cyangwa ibitekerezo kuri iyi ngingo, nibaza ko mu by'ukuri
ntabwo video yawe nkubona, sinzi niba ari ikibazo kiri wanjye cyangwa ntawe washyizeho.
Ushobora kuba ntinjiye mu buryo ninjiyemo, wenda
bayitonze gato. Ok, ndakeka ubu wari ukwiye kuyibona, wari ukwiye ku activa video yawe, niba ntacyo bikuje naho waza kubikora nyuma, ariko icy'ingenzi ni igitekerezo. Turakumva. Sinzi niba munyu uranyumva neza, uri kuri miyote, ariko va kuri miyote.
Yes, batwumva neza, ndibaza.
Turakumva neza Comrade Bineza.
Murakoze cyane kandi twongeye kubashimira rwose kuba duhaye umwanya kugira ngo dukurikire bimwe mu biganiro mwahozemo kare n'abavandimwe. Mu by'ukuri mugize icyo mudusaba kugira ngo natwe tugire icyo twavuga. Twahoze dukurikira mu by'ukuri abatanze ibitekerezo ku ngingo mugizeho umwanya muganiraho. Nibaza ko batanze ibisobanuro bihagije, gusa uwo ari we wese yakurikiye ibibazo biri kubera hariya muri kiriya gihugu cy'u Rwanda, mu by'ukuri nibaza ko ntawabura icyo avuga bitewe n'ibibazo byagiye bihagurutswa n'iriya Leta y'u Rwanda yangiza igihugu, niko nabyita. Nyuma yo kwangiza igihugu, yangiza Abanyarwanda, yangiza isura y'igihugu, yangiza isura y'Abanyarwanda mu yandi magambo. Noneho si mu gihugu bwonyine, yangiza n'isura ku ruhande mpuzamahanga cyangwa se mu muganire baba bagiye bagirana n'ibindi bihugu. Hariho umuvandimwe numvise yabivuze neza rwose, bigaragara ko bifuza ko wenda ntawuzi niba bifuza ko bazaba bonyine nta kindi gihugu bakorana cyangwa bagenderana.
By the way, ntabwo ari kuguca mu ijambo Bineza, hari uwanyandikiye nyuma y'ikiganiro twagiranye kwa gatanu arambwira ati uzambwirira abavandimwe bagenzi banyu bazaho muri Congo ko bazagira amahoro mu gihe opozisiyo nyarwanda nayo izaba imaze kuzana amahoro mu Rwanda. But arambwira ati osinontake opozisiyo nyarwanda itarahindura ibintu mu Rwanda, abanyamurenge ntabwo muzagira amahoro. Ako kantu yarakamwe numva kari karasa ku ntego, numva gafite uburemere bw'ibitekerezo yatanze.
Urumva mu yandi magambo yarashimangiye ko igihe cyose iriya Leta ikiri ku butegetsi cyangwa se ikiyoboye rwa Rwanda nta mahoro kariya karere. Mu yandi magambo harimo natwe abanyamurenge muri kariya gace muri kiriya gihugu cya Congo, dore ko twese tubigenderamo. Iriya Leta ya kiriya gihugu yangije isura ya kariya karere, yangije isura y'umubano wa biriya bihugu, aho rwose ishusho yayo igenda igaruka. Mu by'ukuri ari uburyo njya numva bakomeza kubikoresha ngo ni ubushwanyi n'amahanga, mu cyimbo cy'ububanyi n'amahanga, aho babanye neza n'abandi koko bagenda bagarura ishusho yo gushwana n'ibihugu by'abaturanyi. Ntibaye gushwana gusa, noneho haziramo n'ubwicanyi, ibikorwa by'ibyaha nk'ibi ngibi byagiye bigarukwaho zo gushimuta uyu mubyeyi. Ari ishusho mbi cyane mu by'ukuri, navuga ngo uriya mukuru w'igihugu agenda agaragaza ishusho mbi, isura mbi ku Banyarwanda, ku gihugu ndetse n'amahanga mu yandi magambo. So iyo ureze rero ibiri kuba n'ibigize iminsi biba hariya muri kiriya gihugu, biteye isoni rwose. Wibaza wa mugani niba igihugu kizima kigifite abantu bakigitekerereza cyangwa se bakireberera bigaragaza ko mu by'ukuri habayeho manki ikomeye mu buryo umuntu yavuga ko rwose hari ikibazo kigaragarira buri wese ubona ko hakwiriye izindi mbaraga mu by'ukuri zo kugarura impinduramatwara kugira ngo abanyarwanda bagarurirwe agaciro n'ishusho nziza bahoranye kuva na kera kose maze rero ntabwo ndi buvuge byinshi kuri iyi ngingo kuko ndibaza kuko kwari ugushimangira rwose abahoze badusangiza ibitekerezo ariko ntawabura guhamya mu by'ukuri kuko yuko iriya leta yagiye igaragaza ishusho mbi yanduza umubano mu bihugu by'abaturanyi ndetse noneho no mu mahanga ariho bigenda bigaragarira aho amahanga noneho abihagurukira rwose agenda atunga agatoki ku mubano mubi no bigaragaza ibikorwa bitari by'umuntu byo kurengera noneho bakagera ku rwego noneho rwo kuba hobaho gushimuta umuntu bamukuye mu bindi bihugu imipaka itandukanye izo ni ishusho mbi rwose yagiye igaruka kuri kiriya gihugu kandi noneho abantu batakwigira ahubwo abantu bakuraho isomo ryo kuvuga ngo ibintu se biraba ku iyihe mpamvu cyangwa se niki cyakorwa kugira ngo habeho impinduka ni muri urwo rwego mu by'ukuri kunenga rwose iriya myitwarire ntawe utayinenga bitewe n'uko mu by'ukuri habayeho ubugwari niko nabyita ku kwitwara mu bikorwa z'ububanyi n'amahanga cyangwa se mu buryo bw'imikorere aho igihugu rwose cyabaye destabilize mu ngingo zose mbese mu yandi magambo ni abaminiyaho ariko umuntu yavuga byinshi bitewe n'uko ibiri hariya n'ibintu biteye isoni kandi bibabaje cyane murakoze ko muri dereka mbere nk'iyaho ngaho rwose gusa gutinga ibitekerezo bagenzi bacu bahoze bavuga murakoze cyane
urakoze cyane Comrade Joseph Bineza ugize neza turagaruka mu kanya dufite ingingo yanyu turi buganireho muri buduhe ibitekerezo kubirimo kubera ari iwanyu hari na Kingungwa Mukiza na Claire Kanijabo bose kuri ingingo bifuza kugira ibitekerezo batangaho Comrade Kingungwa mwamo twumva Kingungwa Mukiza mwamunyumva mu gihe Kingungwa arimo connecta micro ye reka turebe ko muri Axel nawe Axel uranyumva
ndakumva neza bwana Serge nawe wa unyumva
turakumva neza kandi tugwaye ikaze mu kiganiro turacyari kuri ingingo ya mbere nyine tuvuga ku cyemezo cy'abongereza cyangwa ibyatangajwe n'abadepite b'abongereza ku ishimutwa ry'umuvandimwe Rutetse Bagina wabikozemo ibiganiro bitari kimwe cyangwa bibiri haba nahita ngo mugera rero ntiwakomerezaho nyine ugatanga igitekerezo cyawe kuri ingingo
urakoze cyane bwana Serge reka wenda mbanze mbasuhuze ngusuhuze wowe ubwawe nsuhuze n'abatumirwa bawe nsuhuze bwana Roger Rutesa Bagina nizere ko ari ahakomeye kandi mushimira ibikorwa bakomeza gukora we nawe mu muryango we n'abashiki be uburyo bakomeza ku Rwanda ku mubyeyi wabo uri mu menyo ya Rubamba ni ibintu byiza cyane ntekereza ko n'izindi generation zikwiye kwigiraho akaba ari ibintu rero byo gushima nubwo tuba tuvuga ibintu biteye agahinda ariko hari n'ibikorwa by'ubutwari biba bikwiye gushyirwa ahagaragara abantu bakabimenya bakamenya kandi ko tubishima reka rero ngaruke ku icyo mwavugaga cy'uburyo abadepite b'abongereza iriya ntambwe bateye yo kuvuga bati umuntu wahonyoye uburenganzira bwa muntu byaba ari agasuzuguro kugira ngo igihugu cye kimwohereze ku ambasaderi hano mu Bwongereza ni ibintu bidashobora kwemera ntekereza ko iriya ari intambwe ikomeye akaba ari na signo bahaye leta y'u Rwanda yo kuvuga ngo ibindi bimwamenyereye byo kuvuna umuheha tukabaho undi mugomba kumenya ko igihe cyabyo cyarangiye ariko reka mumbabarire nsubire inyuma mbere yuko nza kugaruka ku icyo cyo mu Bwongereza mbanze nerekane ko ubutegetsi bwaguye ivutu ubundi ni kuriya bwitwara leta y'u Rwanda hari ibimenyetso yagiye igaragaza muri iyi myaka yashize byagiye mu by'ukuri kubakurikira neza bigaragaza ko ari nka leta yamaze kugwa ivutu y'umurengwe itagifite umurongo ugenderaho yumva ko ishobora gukora ibiri ibyo ishaka byose muri iyi si nkaho itari yayo reka duhere wenda nko ku mibanire n'igihugu cya reka duhere ku gihugu cy'u Burundi bashatse kugira gutya ngo bahindure politiki yo mu gihugu cy'u Burundi babyivanzemo mu bibutsi bashaka gukuraho Petero Nkurunziza muri 2015 ntibyabahira bagira gutya baba bahanganye n'igihugu cy'u Bugande igihugu cyabareze igihugu cyabahaye ubuhungiro mu bihe byashize bamwe abenshi mu bari muri abategetsi igihugu mu by'ukuri cyanabafashije nyuma y'uko banafata n'ubutegetsi mu buryo bwinshi butandukanye batangira guhangana nacyo umupaka barayifunga iyo Brando Fer bibwiraga ko bazayitsinda ariko ntekereza ko nyuma y'imyaka se kunyibutsa ndatekereza nshobora kubimaze ku bine biragaragara ko abagize igihombo gikomeye ari abanyarwanda kubera ko abagandi bavuze bati okay ubwo mutagishaka kubana natwe reka duhindure natwe umuvuno dushake izindi nshuti kandi koko babigeraho bashaka amasoko muri Sudani y'Epfo bashaka amasoko muri Congo bashaka amasoko muri Tanzania i Burundi n'ahandi ubona ko babaye active cyane kugira ngo icyuho u Rwanda rwatekereza ko rushobora kuba rwatera Ubugande babashe kugikuraho ahubwo ntekereza ko Ubugande bwabyungukiye nk'uko byatumye bushyira imbaraga mu kwagura amarembo kurusha uko wenda mbere byari bimeze leta y'u Rwanda ibonye ko bimeze gutya iravuga iti okay ubwo tugiye mu kato reka noneho dutangire duhindure natwe umuvuno batangira ibintu bisa nk'ubucuruzi bw'ingabo gucuruza ingabo mu bindi bihugu kandi bakabikora birengagije amategeko agenga imiryango ibihugu bibarizwamo bagize gutya bitwaza ngo ubutwererane mu rwego rwa gisirikare babohereje ingabo muri Centrafrika ariko hatarashira n'umwaka cyabajyanye muri Centrafrika gitangira kugaragara ubwo batangira kuvuga ngo Rwanda yagiye kujya ikora ingendo zijya muri Centrafrika kandi mu by'ukuri muri Centrafrika murabizi mwese usibye waba yirengagiza murabizi ko nta soko rihari ryajyaga gutuma u Rwanda rwoherezayo indege nka Rwanda ya ngo izajya itwara y'abagenzi cyane cyane mu gihugu kiri no mu bihe by'intambara byahise byumvikana rero ko mu by'ukuri izo ngabo zitwa ko zagiye gufasha igihugu cya Centrafrika kugarura umutekano hari n'indi misiyo mu by'ukuri yabajyanye nta yindi ariyo kujya gucukura amabuye y'agaciro no gushaka ibindi byose babyaza amafaranga nk'aho ibyo bidahagije baba bagiye muri Mozambique nabwo ngo bagiye gutabara igihugu cya Mozambique baciye ruhinga nyuma umuryango icyo gihugu kibarizwamo wa SADC ibintu byarakaje n'ibihugu bimwe byo muri uwo muryango harimo n'igihugu cya South Africa cyo cyanabishyize ku mugaragaro ariko nabwo hadashize igihe bati tugiye kugira amasezerano y'ubutwererane mu by'ubukungu bigaragara ko mu by'ukuri hejuru y'uko gutabara umutima wo gutabara gusaba bajyanye ahubwo bagiye bashaka kureba uburyo nabo bazahakura agafaranga ibyo byose rero bakabikora kubera ko babona ko mu by'ukuri ibikorwa bagenda bakora byo guhonyora uburenganzira bwa muntu bihawe imbere mu gihugu n'ibyo bagenda bakora abanyarwanda hanze abo bahiga n'abo bica barabizi nabo ko akari kera bizaba byarira ibihano bishobora no kuzagera mu rwego rw'ubukungu bakavuga bati reka noneho dutekereze ubundi buryo twazajya tubonamo amafaranga yazazibaha icyo cyuho ubwo rero batekereje nyine gutangira ubwo bucuruzi nakwita ko ari ubucuruzi bw'ingabo hagati ubwo niko n'ibikorwa byo muri Congo byakomeje ibikorwa byo kujya gucengera muri Congo bakajya gushyigikira imitwe yitwaje intwaro bimwe bigatuma mu biganiro bishyize bwana Serge kandi ibyo bakabikora mu gihe raporo zabo za Human Rights Watch Amnesty International zibatunga agatoki ndetse na raporo z'impuguke za Loni zibatunga agatoki ko bafite uruhare mu guhungabanya umutekano muri icyo gihugu ndetse tutibagiwe n'ikibazo cya mapping report nacyo cyazamuwe cyane na Dr. Denis Mukwege ugerageza kugira ngo abakoze ibyaha bishe abaturage muri Congo benshi cyane nk'uko bigaragazwa muri iyo raporo nabo bazabe accountable babashe kubikurikiranwaho icyo nacyo kirarangira hagati aho u Rwanda ibyo twabashije kubona ni uko ibihugu ubundi byajyaga bisa nk'ibirushyigikira ouvertement bakabikora mu buryo bw'umugaragaro byatangiye gusa nk'ibyifata bituma noneho Perezida Kagame asa nk'utangiye kujya gushaka inshuti ahandi atangira kujya gushaka inshuti mu Burusiya muribuka nk'amasezerano umuryango wa FPR wagiranye n'ishyaka riri ku butegetsi mu Burusiya ari nako bajya no gushaka inshuti mu bihugu by'Abarabu umuntu akibaza rero impamvu bakora iyo shifting cyane cyane ko ibihugu tuzi byabashyikiye mu bihe byashize nyine n'Ubwongereza n'Amerika ibyo ni bigaragara ko nabo babizi ko barenze umurongo ibyo byose mbivugiye iki Bwana Serge ibyo byose mbivugiye ubwo ariko mureke nongereho akantu gato ka kiriya nama ya Geneve irebana n'uburenganzira bwa muntu aho babahaye imyanzuro igera kuri 160 bagomba kuzubahiriza mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ibyo byose bikaba ari ibigaragaza mu by'ukuri isura nyayo y'igihugu cy'u Rwanda iki gihugu rero noneho kigiye gukora agashya nyine babashimutse Papa Roger Paul Rusesabagina n'ibyakurikiyeho byose mwabivuze twagiye tunabikoraho n'ibiganiro byinshi birebire noneho nk'aho ibyo bidahagije n'abandi banyarwanda bashakaga kugira icyo bavuga gutanga ibitekerezo byabo barabafunga mu gihe kitageze ku myaka ibiri bafunze abantu benshi cyane hafi ya bose bakoreraga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane bose hafi ya bose barabafunze uwa nyuma wagerageza kuvuga n'icyuma diyetone bafunze ejo bundi ibi byose rero bakabikora kandi hagati aho banavuga ngo bagiye kwakira inama ya CHOGM icyo bigaragaza rero ni icyo bigaragaza nyine ni cyane natangiriyeho mvuga cy'ubutegetsi bwaguye ivutu ariko noneho bugata umurongo ntibunamenye ko bwataye umurongo mwahoze muvuga muti rero ibyo badepite b'Ubwongereza bakoze ati muti Perezida Kagame ashobora kuba no gushyiraho Busingye ngo ambasaderi mu Bwongereza ko ari kugira ngo atate ikirere yumve uko ibintu bimeze yumve urugero aho igipimo kigeze cy'uko ibihugu bimufata birashoboka ariko nanone twibuke ko ibihe bigenda bihinduka hari amakosa menshi bagiye bakora kandi bakayakora ku mugaragaro ku buryo kugira ngo ibihugu bizayirengagize noneho bikomeze bikore nk'aho nta cyabaye ari ibintu bizagorana cyane kuri njyewe rero nkaba mbona kugira ngo Perezida Kagame azongere afungurirwa amarembo mu bihugu byamubereyeho inshuti rimwe na rimwe ajya agira gutya nabwo agatangira gusa nk'ubimenasa agatangira kubanenga nk'uko twabibonye muri cya kiganiro aherutse guha Al Jazeera aho avuga ngo ibyo bamunenga ngo nabo barabikora ngo ntago nta masomo bari bakwiye kumuha mwene rero iryo vugonyo bizashira ari uko bamuhaye igihano kandi neza ko nawe abizi ko igihe cyose bazabishakira bashobora kumukubita akanyafu kandi kakamumerera nabi cyangwa se andi mahitamo afite ariko mbona azamugora cyane nkurikije imiterere ye na kamere ye ni uko ashiftinga completement agafungura abantu bose b'inzirakarengane bafungiye ibitekerezo byabo hariya mu Rwanda agaha abanyarwanda uruvugiro bakavuga ibyo batekereza ariko kuko nawe abizi ko ubutegetsi bwe butari legitimate azi ko abaturage mu by'ukuri batamutuye azi ko aramutse bahaye urubuga bakavuga byamera nk'uko byagendekeye Perezida Habyarimana ubwo yashyiragaho amashyaka menshi ntekereza ko nawe atari azi ko azavuka abamurwanya benshi nk'uko byaje kugenda Perezida Kagame icyo nawe arakiza azi ko aramutse ahaye abanyarwanda uruvugiro ingoma ye yaba iri mu marembera ariko nanone uburyo yamaze kwishyira mu kato mu karere uburyo yamaze kwishyira mu kato mu rwego mpuzamahanga haba no mu muryango mpuzamahanga haba muri umuryango wa ONU ndetse no muri African Union nubwo akifiteyo abantu bake na bake ari kubona ko nk'ibitekerezo yaratangije ubwo yayoboraga umuryango wa Afurika yunze ubumwe byose bisa nk'aho byarangiranye nawe ibyo byose rero bikaba bigaragaza ko ingoma ye mu by'ukuri igeze mu marembera abanyarwanda rero akaba aribo bafite mu byukuri umupira mu kibuga cyabo nibo bakwiye kumenya icyo bakwiye gukora aho ibintu bigeze icyo bakwiye gukora nta kindi ni uko bafatanya n'abandi banyarwanda bagerageza kuvuga ngo ibintu bikwiye guhinduka mu Rwanda buri munyarwanda akagira uburenganzira bungana n'ubwundi buri wese akabikora wenda mu buryo yumva bumunogeye ntabwo twabwira abantu bose ngo bazajye muri RNC abantu bashobora no kubikora bari no muri societe civile ariko buri wese akagira icyo akora kugira ngo buri wese akazana umuganda we kugira ngo ibintu bizahinduke kuko aho bigeze ahangaha nubwo tuvuga ngo ni Perezida Kagame ubikora ariko ikosa rinini ndishyira ku Banyarwanda njyewe ndishyira ku Banyarwanda bakomeje kurebera bagakomeza kwemera ibintu by'amafuti bigaragara nka biriya byo guhindura itegeko nshinga bigakorwa abantu bose babireba bazi n'ingaruka zabyo kandi bigakorwa n'abantu bitwa ko bize ntihagire n'umwe uvuga n'abanyarwanda nabo bakabirebera ibyo byose rero ngira ngo uyu ni umwanya mwiza dukurikije ibimenyetso tugenda tubona n'umwanya mwiza kugira ngo abantu bashyirimo imbaraga bakorere hamwe byose bizabashe guhinduka ndumva ari aho nabandarikiye bwana Serge urakoze
Axel nakubwira nti urakumbuye kuri Raditahuka ufashe ijambo mbona WhatsApp yanjye irimo irabipa bati Axel yagiye urakumbuye rero gira ugaruke mu minsi ya vuba kuko ufite abafana benshi udatuma bakora imyigaragambyo online kugira ngo bari kwestinge kugaruka unyemere rero dukomeze
bana serije ariko ntawe nagiye kandi urabizi ko hari n'ibindi byinshi tuba dukora wenda na rimwe bitaca kuri radio ariko mu by'ukuri ndahari
I know abantu bahise bandika benshi bati ibyo tureka kera by the way bahise bari kwestinga n'isengesho ndi mu kiganiro urumva rero gira ugaruke
ngeze naho butaha
gira ugaruke ufite abakristu benshi rwose bakunda isengesho by the way munyihanganire bati nta n'isengesho wazanye ariko ari efere yanjye so urumva ko buri wese afite ikintu avuga mu kiganiro cya Raditahuka hari mugenzi wacu Kingungwa unyemere rwose uvuge wenda ibintu bigufi cyane kugira ngo tujye ku yindi ngingo nanze ku ingingo ntambuka utayivuze kandi nawe uri umunyapolitike nubwo uri umunyapolitike w'umukongomani ukora politiki ya Kongo ariko n'ibi byacu by'u Rwanda ibibazo mufite muri Kongo bituruka mu Rwanda kenshi nagira ngo rero ufate umunota umwe ibiri kuko ndaza guha umwanya kuri Kongo cyane ingingo ya Kongo ni iyanyu ntabwo twe turi igihe cyo tuyivuga ariko wakora komantere ngufi kuri ibi bya Rusizi bagera mbere ko ingingo tuyivaho tujya ku yindi
ariko munyumva
turakumva neza ntabwo tukureba ariko wari washyizeho kamera yawe cyangwa ntabwo ari ngombwa
imbizi nayishyizeho ariko
ata ubwo rero kuvuga ko ikosa riri iwanjye ntabwo nageze nkora authorization ariko ndizera ko waba uvuga wenda okay wari ukwiye kubona kamera yawe iri active noneho ku buryo twa wagaragara uvuga ariko si ngo icy'ingenzi ni uko twakira ibitekerezo byawe
yego ndabashimiye abagabo bamaze kuvuga rwose ese no kunguranya ibitekerezo ariko ko ntekereza iriya leta rero igira ukwayo iteye mpamvu njyewe mbona ko igihe cyayo nyine gisa nkaho ibyo bakora biratangaje urumva nko ishije yageraga mu mahanga rwose agafata neza kakirwa neza igihe cyarageze bakundi bamwakiraga biterwa n'ukuntu bafasha abanyarwanda rwanda ntiyabaha agaciro mahanga baturanye bantu mwiza bantu ugenda ushira kubera ko bose bahungiraga hariya mu bihugu nka Uganda bagerayo bagahura n'ibibazo amaleta arabibona Tanzania undi ni uko bo bagiranye ibibazo nyine biriya bya kudeta yarase rero nashaka kuvuga ko iriya leta yagiye isubira inyuma uko yari imaze kuzamuka nyine rero iyo wabonaga Kagame ageze i Burayi wumvaga mu by'ukuri yakiriwe neza agasobanura ibibazo byiwe neza ese ni kibazo cha Kongo kuko yakigiyemo muri 1996 sasa tambuka kuko yavugaga kuko akurikiye abanzi biwe abanzi b'igihugu avuga interahamwe ariko ufile ya mezire akomeza kubayo ku mpamvu zindi baza kubigenzura basanga atari ikibazo cyabo yasangaga yakurikiragayo abajenosideri ko yabivugaga noneho basanga ni ikindi kibazo ikibazo cyo kwigarurira karere ni ikibazo cyo kwica abantu ni ikibazo cyo gushimuta abantu iwacu mu by'ukuri abakongomani ntabwo bari bazi kwica bwana Serge kwica ngo barabyigishijwe bazigishwa
nabayeyo imyaka igera kuri ngayo ndabizi babona umuntu wapfuye bakarira amarira yabo ndayazi
bose bararaga no ku mihanda hanze ku mihanda imodoka zitambuka nta muntu wabashaga kwica undi mukongomani ariko rero navuga diploma mu buryo diplomatike zagiye bihinduka noneho iyo umuntu rero hari apoje de l'empire twaragiraga hari igihe ubutegetsi buzamuka bukabona ko bwageze ahantu noneho bugakora no mu jisho ahadakorwa bugagera ahantu bagera ahantu wa
Kinguwa ntabwo tukumva Kinguwa uri kuri mute
Hello ndakumva noneho
wakomeza
noneho ibibazo bigenda bihinduka n'ubukuri bigenda bihinduka buhoro buhoro noneho babona bageze ahantu ibintu bakabona babiciyemo neza bamenyera ko bararyoherwa baryohewe rero ibintu bigenda bihinduka nibwo bakoze no mu maso ubona ma speech ya Kagame muri iyi minsi uko yavuga n'ubwira byinshi muramwumva harira rwose yavuga kavuga rwose uyu mugabo ari umuntu nje wambwiye ngo ni rudahigwa rwose ngo arababwira rwose ngo arababwirira ariko rero ntabwo ibyo bintu bikwiriye kuba muri iki gihe nyuma yuko akora ibi byose urutonde rw'abantu bose bapfuye mapping report Serge Mukanya nategeraga uri ambasaderi Karega uri Kinshasa ibintu yabazwaga n'abanyamakuru sindi nayikohereje ngo uyitege ujye kuyumva Karega bamubajije abanyamakuru baramubaza rwose abura uko avuga s'il vous plait umugabo akanje indimi baramubwira ati ni gute uvuga ko mapping report mutayemera mukongera mugashaka ko mukomezanya kubana na Congo mukumva ko mwakomeza koalisiyo donc ubuvandimwe muri Congo donc urumva ko abanyamakuru bamuhetsa bamubwira bati izo ari byose iwe tari guko yasobanuraga ngo
wanyemera I'm sorry reka tubivuge mu kanya tugiye ku ngingo ya Congo kuko ndagira ngo yarusesa abanya tuyisoreza kuko tuyimaze isaha n'igice tujye ku zindi ngingo kuko dufite ingingo ya Congo muri butindeho niba ntakurogoye wakoresha amasegonda 30 wenda
tugaharuza umwanya gasoza kuri iyi ngingo icyo cyose cyarusesa abagina rero kivuga ngo barabona bakora byose bakabihorera noneho bahita bamenyera bakomeza kumenyera n'akamenyero kugezaho bakoze kiriya kintu ariko rero ni ugukora mu jisho ry'igihugu ry'isi rwose isi nubwo abazungu bakora bitonze cyane muri ukajeho ndibuka parlement européen igihe bahuriye kuri icyo kibazo bakora majorite ndibuka ko bari 680 bose bashigikiye bavuga ko Rusesabagina agomba kurekurwa 20 barifata ubanza babiri aribo biopoje bonyine gusa sinzi kukurikira iyo nkuru narekwita
ndayibuka yes
ariko abazungu bagenda gahoro ntabwo bahita bihuta muri mu byo bakora baritonda bakareba uriya mugabo nawe kugira ngo uzi wabisubize inyuma yikosore nabonye atari umuntu wo kwikosora rero biya bintu n'ukugira ngo barakomeza bamujane kuri abaruhe bamwinjize mu mwobo aho atakibasha gusamba mu buzu biri ya bose akora buzu kuri nkabona bizamugaruka murakoze bwana Serge
urakoze cyane kingungo turi kumwe mu kanya ku ngingo ya Kongo ni mu kanya gato cyane Roger ndagira ngo ushimire kuba bashije kubana natwe ntabwo nzi ko turi bukomezanye ariko abavandimwe batanze ibitekerezo bitandukanye iyi ni ingingo navuze ko tugomba gukomeza tumonitoringa cyangwa dukurikirana buri munsi igihe cyose twaza komeza kubana nawe kuri iyi ngingo tuyimazeho isaha 40 urabona ko ni ingingo ikomeye tutaratashinga izindi ngingo cyangwa tuvuge izindi ngingo nagira ngo uvuge ijambo tuza kuri iyi ngingo mbere yuko tujya ku ngingo ya kabiri
urakoze cyane Serge kanajya nshimire n'abandi batumirwa n'abantu bari kutwumva ni ikintu gikomeye kandi ari gikomeye ku muryango wacu gusa ni gikomeye ku muryango nyarwanda no ku no ku baturanye bavanwe muri Congo b'u Burundi aho za Tanzania ugiyeka ko igihe cyose Kagame azatsindwa bizaba ari victory y'abanyarwanda bose n'abantu bose batuye mu karere kandi nishimiye abantu bose gukomeza kudutera inkunga uko bashoboye nabo bakakomeza urugamba tuzaho tujya tuganira n'ibigera aho bigera nanone ariko urugamba ruracyakomeza
urakoze cyane ntabwo nzi n'ukomeza kubana natwe ndaza kubwira ijambo ariko nubwo uri buze kwiyesikiza wakoze kubana natwe ubwo
ndabona offline ko ndaza kuri radio
okay urakoze cyane reka dushimire umuvandimwe Roger kuri ingingo ya mbere tubanye nawe reka tujye ku ngingo ya kabiri ingingo ya kabiri turagaruka mu Rwanda turebe ku kintu cy'umutwe w'umutekano kaga akunda kuvuga ati umutekano amaze amezi agera kuri 20 nta ministre w'umutekano dufite ese kuko iriya ministre y'umutekano irakenewe ibyo ni ibintu abantu bandika ese kuba ririmba ati umutekano ni ikintu gikomeye ku banyarwanda akamara amezi 20 nta ministre w'umutekano iriya ministre turayikeneye ndagira ngo ntatinze iyi ngingo ndagira ngo Major Rutayomba aba ari we uyituganirizaho atubwire Alfred Gasara ni muntu ki ese kuba ahawe iyi ministeri y'umutekano nyuma y'amezi 20 nyamvumba yirukanywe bivuze iki muri ayo mezi 20 ndakoraga akazi k'umutekano nk'uko nyine tuvuga umutekano ese ubundi Kagame yirukana nyamvumba arabyo ukuntu yavuga ati we nyamvumba icyo kibazo nawe amushyiraho kugira ngo abe ministeri w'umutekano nyuma y'amezi 3 abaramwirukanye abaramufunze njya numva ngo afungiye mu rugo iyi ministeri y'umutekano imara icyo abanyarwanda amezi 20 ninde wacunga inshingano z'iyi ministeri ese iyi ministeri ifite ofisi iyi ministeri igira abakozi n'ibi n'abanyarwanda benshi bibaza rero nagira ngo wenda Major Rutayomba dufashe
murakoze Gasana nyuma y'igihe iyi ministeri itariho Gasana wagizwe ministeri mushya umutekano yigeze kuba mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda umwanya yavuyeho ahabwa inshingano mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NSS mu NSS rero yari akuriye umutekano w'imbere mu gihugu
sinzi nabyo ndabivuga uko bimeze ntabwo najya guhimba nzi ibintu ngo mvuge ibindi bitari ibyondo ubwo amaherezo araza kuba yaherera minisita wa defense na minisita umutekano wowe hari na minisita nyamvumba hari n'abandi hari kesi ihari muza kunsubiza iyi minsi namwe ndizera ko mutari mu nzira mugenda murayizi nayo kandi nayo irimo na minisitiri wa health murabizi ibintu bijyanye na hospitals murabizi Patrick urabizi yes namwe muraza kujya kimusubiza uyu munsi wagiye kugera ntabwo nari nzi kuri bugere vuba ko nawushakaga kandi ubu turi mu season aho numva ashaka guhangana n'ibibazo nk'ibi ngibi kubera ko hashize imyaka umuntu aravuga arasubiramo ibintu mwangiza n'iby'abanyarwanda n'iby'u Rwanda ntabwo ari ibyanyu
Bwana Serge uri kuri mute ntabwo tugukumva
aha urakoze cyane nabwira Gamesha Rutayomba ni nibutsaga abanyarwanda ibintu Kaga yavuze mu mwero w'abayobozi avuga ati ministre w'umutekano na ministre w'ingabo ati hari ibintu mwangirije muraza kubinsobanura turaza guhangana hashize amezi 20 iriya ministeri nta muntu ifite ese twavuga yuko Kagame yahanganaga n'abo bantu mu mezi 20 umutekano ucungwa nandi Meja Rutayomba tubwire Alfred Gasana ugiye muri ya ministeri ni muntu ki ese kuko iriya ministeri irakenewe cyangwa n'indi ucunga inshingano z'iriya ministeri mu gihe Kagame aba yafunze nka ba Patrick Nyamvumba tukamara amezi 20 arenga nta ministeri dufite umutekano ijambo riryanye kuri iyi ngingo Meja Rutayomba
murakoze Serge ngira ngo iyo turaza tunarebe iyi ministeri uwo bayiha abari mu ntoki kugira ngo batumiye niba ari ministeri ikenewe ifite akamaro abanyarwanda tuyirebe ngo imbaraga zayo n'inshingano zayo n'icyo imaze mu by'ukuri murabizi ko iriya ministeri bwa mbere baho yabaye ariya Musa Fazili yashyiriwe inshuro nyinshi muri Gacaca abantu bamushinja yuko uruhare yagize muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994 mu buryo buhari yari afite abantu bamushinja cyane ari abayisilamu bene babo n'abanyarwanda muri rusange
niwe watangira minisiteri y'umutekano niwe muntu wa mbere utangira minisiteri
yes iyo ntabwo yabagaho bamushyiraho ari umuntu w'igihe ngiye aho ngaho yigura ntacyo azi gukora mu by'ukuri ari umuntu uri aho ngaho bagomba gukora icyo bashaka baramukoresheje asenya mu by'ukuri idini rya isilamu yicisha abayisilamu ishyano ryose urabizi ibi ni ibintu ni ukuri radiyo itaka byaganiriwe ni ahantu hose byaganiriwe Musa Fazili Mbonyi yitwaye muri kiriya gihe nyuma avuyeho Nyamvumba bamukura mu buyobozi bw'ingabo ni nk'aho bari bateganyaga no kumufunga hari amagambo perezida wumvise yavuze n'ubura yagaruye Nyamvumba niwe yavuze ataramara no kwezi cyangwa se n'ibyumweru ataraba amaze kuba minisitiri urumva bamushyizeho ari ikintu cyo kuvuga ngo reka tube tumushyize aha ngaha turebe ibikurikiraho nzi ko atigeze amara n'amezi buriya rero nuko abantu batanabizi ntigeze niyo minisitiri ntigeze ayigeramo kuko nta na ofisi yagiraga urumva rero ni ikintu kiri aho ngaho utavuga ngo kimaze iki umutekano mu gihugu ufite abawukora
baravuga ko yamaze amezi atatu muri iyo minisiteri ariko urambwira ko nta na ofisi yari afite ese ubundi ofisi ye yari he nkurikije ko bavuga ngo yamaze amezi atatu muri iyo minisiteri
buriya minisiteri ni ikintu kinini haba minisitiri hakaba sekereteri perimana komandi sekretari hakaba abadiregiteri hakaba abakozi basanzwe haba abakozi benshi nonese iyo wigeze ubona inama guverinoma inama komandi sekretari wigeze wumva ashyira abadiregiteri wigeze wumva ashyira abadivayiza b'abaminisitiri wigeze ishyiraho nta minisiteri yabayeho ku izina itagira ofisi itagira ikintu na kimwe ubundi ya minisiteri yabaga hari akintu muri hari ama ofisi menshi cyane ya minisiteri hariya ngira ngo yabanaga na hamwe na minisiteri ya edukasiyo ariko ibyo ni ibya kera nkiri mu Rwanda ubu byarahindutse ntabwo navuga ngo uyu munsi kuri aha ngaha urumva rero Nyamvumba yabaye minisitiri utagira ofisi ahubwo ariho akurikirana nyuma rero aho batangarije ko agiye kugwa gukurikiranwa ntibamusimbura kuko batari bakeneye iyi minisiteri noneho uyu munsi tugiye kuba twumva bazanye umuntu ugabo witwa Alfred Gasana
mbere ko turebe Alfrede Gasana je gukora iki reka tubaze turebe Alfrede Gasana ni muntu ki noneho nibwo tumenye mu byukuri Kagame iyi ministeri ayishaka mu iki imufite akahe kamaro ifite akamaro iki abanyarwanda ayifata nk'iki Alfrede Gasana ni umugabo utari mutoya utanakuze cyane umugabo muri 1995 yari sub-burugumestre wa komine Buringa 1996 nabwo yari igihe abacengezi bari bameze nabi baratwitse na komine Buringa icyo gihe ari sub-burugumestre yitwara neza cyane mu ntambara y'abacengezi kuko yakoze uko ashoboye afasha ingabo z'igihugu kurwana n'abacengezi cyane cyane ko abacengezi bamwisanzuragaho bumva neza yuko ari umuntu ushobora kubafasha byinshi kuko kirebye abacengezi bafashwaga n'abaturage cyane
ugiye kumbwira se ko uyu ni umusope yari mu gihugu mbere ntabwo yazanye na RPF
oya ni umuntu uvuka muri perefegitura ya Gitarama ya kera ni umuntu uzi cyane yewe ubwo rero icyo gihe abacengezi bamwiyumvagamo 100% nawe akabera ko abumva ariko agakora uko ashoboye kose kugira ngo afashe abasirikare icyo gihe barapiye yagize uruhare rukomeye cyane mu gusenya ibitero by'abacengezi muri komine Buringa na Kibirira na Ngororero nyuma abacengezi bamaze kurangira bamutwaye kuri sous-préfecture habaye igihe gitoya muri 2003 hagati ya 2003 nibwo bamushyize kuri liste y'abadepite ba FPR ahita ajya mu nteko abadepite bamugira yewe na perezida wa komisiyo ya politiki asimbuye uwitwaga Kayiranga Rwasa Alfred abayeho ngaho ari depite hari umuntu depite wa FPR ari umuntu mu by'ukuri ukomeye kuko basaga nkaho bamugororera ukuri yitwaye nyuma rero muri demi unzi ndibaza rimwe cyangwa 2010 sinibuka neza umwaka bamugira diregiteri wa internal security buriya NSS igira ama department atatu igira internal security ikagira external security ikagira na immigration ubwo we yari muri yabaye director general wa internal security arakora akazi nk'umunyarwanda akazi bisanzwe nk'umu fonctionnaire wa leta nyuma muri 2018 aho ngaho niho nshaka kujya guhumbe neza muri 2018 habaye ikosa rikomeye utamenya icyari teye n'iki uyu mugabo Gasana ngira ngo ni erere yabayeho aza kurogwa ariko si bashaka kwica ngira ngo bashaka kwica uwo bari kumwe cyangwa se uwo bahaye uburozi yabitanyije Gasana arwara agera ku munota wa nyuma wo gupfa ariko buriya ariya morozi iyo abayatanga barabizi barazi ko ntibyabaye ku isezi ibereye basanze umuntu atari we yagomba gupfa bahita bamwirukankana muri Isirayeli Gasana rero bahita bamutwara muri Isirayeli baramuvura aroroherwa nuba bari hariya ni igihunge twikira aho ngaho nta rutege ni nk'uko uyu munsi wagira sezi bera minisitiri cyangwa kandi kazi
ariko Meja Rutayumba iyo uvuga amarozi n'indwara zisanzwe ashobora kugira mu bihuza mute ashobora kuba wenda yari agize ikibazo cya feye y'impyiko amara ni nk'uwo kuravuga ati ni uburozi uba ufite evidensi anyway nagaciyemo kugira numve ubishimangira aho ngaho
evidensi ntazo mfite kuko ntabwo arijye nawe umuhaye kandi nuba umuhaye ntabwo yagiye kuri radio ngo bivuye abajyane ngo arabyandike tubiduke dukima abanyamakuru mukunda za videos byasoze nta yewe navuze amakuru mfite icyo gihe videos yewe nayo ntabwo
rwose dukunda facts dukunda facts abanyamakuru
nyine yes abanyamakuru mukunda ibyo ngibyo yitwe turabwiye iyo twumvise tuzi ariko bishobora kuba atari n'ukuri ariko rero icyo nzigiyewe nuko habayeho mistake ararwara aremba ariko abantu bakaba ati na marozi kandi kuko ubundi abarwayi bakoze ba leta bakomeye barwaye hariya muri kiriya gihugu iyo batabatwaye muri Kenya batwara mu Buhinde niho kenshi bakumva no gutwara abarwayi no mu Budage gake cyane mu Budage ni gake cyane ariko ugiye muri Israeli bose tuba tuzi icyo agiye kwivuza rero nawe yagiye muri Israeli baramuvura aroroherwa ariko rero abatariho ntabwo urumugu yarameze neza ariko nyine yari aho ngaho agikora akazi bamutwaye muri ya minisiteri uyu Alfred mwumva aje kuyobora muri ya minisiteri mu by'ukuri ni nk'aho ari ishinzwe kuyobora polisi mu nshingano zayo uyu nguyu aje kuyobora Dani Munyuza uyu nguyu yari gutanga amabwiriza kuri Jano Ruhunga uyu nguyu murabona ari umuntu ufite izihe mbaraga zo kuza gukodinetinga sekirite y'igihugu kuko uko mubibona uwo muntu mwumvi rero harimo abantu nageze mbona bandika bavuga bati rero Kagame yagiye muri Tanzania abona ibikoresho by'ibya gisirikare yabonye iby'abagande abona ati none yazanye umuntu nawe ntaciye amuze ntacyo yari gukora muri sekirite nta zero gusa ndibaza ngo umugabo asigaye aryama agarota yarota akikanga akabukora ibintu ntabwo ugiye mbona agasaha n'icyo ari gukora muri ya minisiteri kuko ntibaho gusa nahamye neza ko ubwo bari bakina uriya mwanya yari arimo kuko bafite ikibazo bashobora kuba kuwukoresha na cyane ko umuyobozi wa NCC nawe numva ibye bitari byiza bashobora kuba bafite ibyo bashaka kuwukoresha hari umuntu bashaka kuwuha mushya kugira ngo iriya department bayihe imbaraga nyinshi kandi noneho n'uwari urimwo bamukuremo agenda asa nk'aho atari ikibazo ahubwo abaye promotion abonye niko ngiye mbitekereza kuri uyu mugabo Gasana ni nako ntekereza kuri minisiteri ntabwo muraba ko ari ibintu perezida yatekereje ngo abishyiremo imbaraga yombe ko minisiteri ikenewe ni strategy yakoresheje kugira ngo uriya ave hariya kandi agende bitazanye induru bitazanye urusaku niko ngiye mbitekereza murakoze Serge
Meja Rutayomba ugize neza kuri expose yawe inkuru zirimo kwandikwa muri iyi minsi kuva RDF yatangira ibitero muri Congo zose ziragaragaza ko u Rwanda rwugarijwe ziragaragaza ko Kagame ajya gushyiraho minisiteri y'umutekano nabwo bavuga ko u Rwanda rufite abanzi mu bihugu bitandukanye u Burundi Congo Uganda Tanzania nagiye mbona za tarifa za Virunga n'ibindi byose ibinyamakuru bya propaganda byose bigaruka kuri uyu mugabo Gasana wabaye minisitiri w'umutekano bavuga bati uwitwa nyakubahwa Sokoro utaniyubaha ashyira minisitiri w'umutekano yashingiraga kuba u Rwanda ruri hagati y'ibihugu bitakunda abanyarwanda uyu munsi nano ari kubagaruye minisiteri ashobora kuba agiye kugarura ya turufu cyangwa yakaza avuga ati turugarijwe n'ibihugu by'amahanga bitatwifuriza ineza abateye akajisho kuri radio RFI mwabonye yuko Yolanda Makuru yavuze yuko u Rwanda rurimo kumonitoringa closely ibikorwa bya UPDF muri Congo nareba none birabya propaganda bishimangira yuko iyi minisiteri cyayizanye ari ukugira ngo barebe ibihugu by'abaturanyi bifite abanzi baba babirimo ahangaha Kagame avuye muri Tanzania wa mugani twabonye ejo parade zabaga i Dar es Salaam abatanzania basohoye ibifaru basohoye imisire basohoye za mirage basohoye nge ntabwo ndi umusirikare bara umbaje amazina ziramo ntabwo nayamenye Kagame yaricaye yari ameze nk'igishushungwe yibwira ko akomeye mu karere ariko nkeka ko yavuye Dar es Salaam avuga ati nari ndi ko ndi igihanga kibirantanga yabonye byabaye Uganda tangiye gukora ibikorwa byayo hariya twarakoze imyuga tugo zirambuna zikomeye bazore kuye mpamvu kuri ministeri yaza wabaye umwe mu bayobozi b'ingabo Kagame na gutelefona kuri telefone aguha deployment muri mu Rwanda uzi paranoia Kagame agira mwaraganire mwahuye mu nama z'abasirikare bakuru cyangwa mwahuriye ku rugamba depende nkuko wabitubwira paranoia Kagame urayizi bavuye Tanzania kuba manzi iminsi bya Uganda tubibona kuba bandika biriya bintu aho nta gukeka kuri ministeri ari uburyo bwo kugira ngo wenda agaragaze ko nawe agiye kongera kwisuganya ku kintu cya security arenge ku bihugu by'abaturanyi nk'uko nagiye mbona ibinyamakuru by'aba propagandiste bivuga ko n'inshingano z'iministeri yagiye kubera bihugu by'abaturanyi
uruhande rumwe iwi urundi ruhande no kuko muri yaza gufata buriya yaza gufata nka nk'umujenerali umwe atari izi nyamvumba n'abari abandi bose bakayonga bariya bose ba yatesha agaciro agafata nk'umujenerali umwe ugifite agatege akayimuha byari kuba bisobanuye ibyo ngibyo uko ngo ubitekereza uko abandi babitekereza ariko kuzana Rufred ukamushyira hariya njyewe ntabwo ariko mbibona ntaho bihuriye kuko erega ubundi hari icyo bita joint meeting operation iyo ni inama mu by'ukuri ihuza abasirikare n'abapolisi n'izindi nzego zose n'abayobozi b'izindi nzego zose zihuye na security iyo nama iyoborwa na minisitiri w'umutekano ubu uriya mugabo azayobora abo bantu kuko wumva byashoboka nta nubwo banavuga ahari bavuga hari ibintu muri rusange turango tw'amafuti bagasohoka bakajya gukora iyabo ntabwo bavuga operashoni zabo izo bateganya gukora izo bazakora ahari ntabwo shoboka ntabwo perezida yamuhamagara ati ndashaka dukore operashoni zizi no ntashobora kumuhamagara ntiyanabyubahuka ntabwo uriya yamuzanye kugira ngo agire icyo abakanga yewe ndahamya ko hari n'intuzi ndahamya ko ari abayobozi bashya agiye kuzana muri NSS ariko arashakamo imyanya akamushyira hariya n'uriya nawe ntazatinda yewe ni ko mbitekereza cyangwa ashobora no kuzahatinda we kuko ni umuntu utagira icyo atwaye ntacyo ahombeje ntacyo yangije ni umuntu uri aho ngaho wahungishwe kuva kera maze buriya mugabo afite ibibazo ntabwo ari umugabo worohewe yahungizwe cyane Rufred ndamuzi gasana agiye cyane so ntabwo nava ngo bareho barashaka ngo ni yabonye ibintu by'imbunda yabonye ibiki ngo barashaka kuramforosa sekirite y'igihugu no afite uburyo ashobora kuyiramforosa ahereye mu zindi nzego apana hariya niba ashaka kubiramforosa tuzayibona hari ibikorwa azakora tubibone tunabirebe tubiganireho ariko kuri ibya gasana ntaho bihuriye na sekirite ntaho bihuriye atora
okay reka iyi ngingo ntabwo ndi buyikomezeho reka tubitege amaso turebe icyo agamije n'icyo yifuza gukora muri iriya minisiteri none mu mezi makumyabiri abambaza bati mu mezi makumyabiri tudafite minisitiri w'umutekano umutekano wajeragwa nandi ni Dani Munyuza wawujeraga ni Republican Force ya Republican Guard ya Ujeraga ni Special Force ya Ujeraga ni indi ufite toro control umutekano w'u Rwanda muri rusange cyangwa muri aya mezi makumyabiri twavuga tuti umutekano ufitwe mu biganza byande muri absence ya Nyamvumba kuko we yambaye iminyururu ngo numvise mu bimbwira
none se Serije ubona umutekano ugeze ujerwa na Fazile nta n'umunsi n'umwe yigeze awujera umutekano w'igihugu uko none se Nyamvumba we bamwe bamwirukanye muri mu ngabo agiye kujerera umutekano ntabwo minisiteri y'umutekano ijerera umutekano sinzi umuntu ngira ngo muvugize kuza kuri radiyo ngaho cyangwa njya mbibona muri za social media bavuga ati hari abantu b'abayobozi baba hariya ari abayobozi ku izina ariko ntacyo bakora
ni byaba ndi bavuga ngo hari guverinoma y'ikuzimu na guverinoma y'umusozi
yes ibyo ngibyo urashaka yabivuga gutyo kuko nta umuteka atabanje kubaza wili kugira ngo wili nababaze presita niwe no kuba yafata icyemezo mu musirikare nka major bwo njye naguha no ntashobora arabanza akabaza kandi ubundi chef de major general ingabo ntabwo afata icyemezo byihuse ku muntu uwari we wese n'uri ho tuvuga ni icyemezo cyo guhana wewe no kohereza umuntu kujya ku cost kagurira tu bwo njye ntanze kazura yafata icyemezo cyo kuvuga ngo nohereze rutayo manage ku kosi kuri gore tu no arabanza akabisaba bakamwemerera cyangwa bakavuga ngo no ubundi umutaka turashaka uyu ibyo niko kuvuga ngo umutekano w'igihugu ufite
nyirawo meja byahinduwe ryari kuko ndabyibuka nagiye mbisoma bavuga ngo Kayumba yigeze kugera igihe cyo gukomera akajya atanga amakosi agatanga amagrade ubu ntibikibaho ni Kagame mwenyewe ubitanga byahinduwe ryari kuko nagiye mbona babyandika mu binyamakuru bavuga ko yigeze gukomera yumva yuko nawe akomeye kuruta Kagame asigaye promotinga cyangwa afata ibyemezo nk'ibyo chef de major afite uburenganzira nk'ubwo ariko kuri regime ya Kagame we yikanga yuko ushaka gukomera ukamurusha imbaraga mu gutanga amapeti n'amagrade mu gutanga za bourse de tide mu gutanga umushahara n'ibindi byose urambura ko bitagikorwa n'ose waburi chef d'état major udashaka gupromotinga amagrade udashaka gutanga promotion ukumva yuko uburi chef d'état major gusa ku izina bakwise agakingirizo ntabwo bababeshye rero nk'uko nyambyibona abantu babitubwira
uretse ko na numva na jere ko mbije ntabwo yigeze abikora ntabwo yigeze abikora iyo ngibyo ubundi erega ubundi mu gisirikare hari ukuntu akazi gakorwa ntabwo gakorwa n'umuntu umwe aga kazi kagira urwego uburyo gakorwamo nk'izo za promotion ntabwo chef d'état major apromoting ngo abyuke ngo yavuze ngo fashisirire mu gizi iyi garade ntishoboka
navugaga ko yabikoraga kuko bimitinga criteria igihe kigeze akabishyira mu mukono
urumva ubundi abasirikare batoya ba kaporali serira no kuzamura n'abasirikare baba proposed kuva mu batane hasi bikazamuka kuri leta amajoro cyangwa amajoro arabitsinya ubu ntabwo ariwe yavuga ngo niwe yapromote serira cyangwa ajida oya biba byazamutse bikamugeraho byamugeraho babyizeho abadirekiteri muri leta amajoro babikozeho akazi kajya kwa jenoside y'amajoro akabisinya ibyo niko n'ubundi byagendaga kuko niko bigenda niko gisigaye gikorwa officers rero ba promoted nabo kandi bagenda baba propose kuvana mu batalyani yabo bakazamuka iyo bigeze muri leta y'amajoro icyo gihe cyo leta y'amajoro ntabikonfirima ahubwo abyohereza muri presidence kugira ngo bijye muri cabinet no abyohereza muri ministeri ya defense ministeri ya defense ikabitwara muri cabinet meeting ikabyemeza iko nguko niko bigenda ntabwo ari perezida avuga abyuka ngo mugize gutya umunyamizi gutya ibyo rero niko ubundi byagenaga icyo gihe ntabwo jenerali Kayumba yageze abyuka ngo afate umuntu runaka ngo amuheranga ntabwo yageze bikora kandi ntabwo byaje gushoboka gusa nyuma rero uko byaje kugenda ubu ngubu murabibona ujya kumva ukumva umuntu ni majoro ngo yabaye koroneri yaranda akarasimbuka ubivuye kwa perezida wa repubulika icyo ntibiba ku buriya perezida ubu nyine ni ikigaragaza yuko igisirikare n'igipolisi ni private property y'umuntu ntabwo ari institution kuko ubundi igisirikare ni institution ubu rero we niko abyumva niko abikora ubungubu ubundi igihe cyaba jenerali Kayumba bakiri hariya hari n'abandi bayobozi batandukanye bari muri za minisiteri n'abasirikare bari bariho bakomeye kiriya gihe n'abantu Kagame atisa anzuraga hizo na kujaza na goya kuruka saka kukona abantu bari bazanye bamuzi na wabazi atagomba kubavogera ngo kuko yumva ibyo bitekerezo bye ngo abimene aho ngaho yari mu gihe kiraga cyane niyo mpamvu yakoze uko ashoboye kose kugira ngo aperi minitingi presque bose azigira abantu noneho adakurikiza itegeko narimo ubundi ashobora kuvuga ati ibi ngibi mategeko ntabyemera yavuga ati ibi ngibi umusivile muri minisiteri ati no ataya amategeko ntabwo abikwemera njya kuba perezida wa repubulika yaza mu gisirikare abo bajenerali nabo bati nyakubahwa perezida ibi ngibi ntabwo mu gisirikare bikorwa gutya akabitinya kuko abazi neza yuko ari abayobozi mu nzego rwa gisivile azi kubamurusha byose ari amashuri bamurusha ari ubwenge baramurusha ari uganiza ibintu byose azi ko bamurusha mu gisirikare abasirikare bari bahari azi ko bose nta n'umwe yakwegera mu gisirikare baramurusha ibintu ari igisirikare bakimurusha ibintu byose none akavuga ati giba abantu aha kugira ngo afate ibyo icyemezo yari yatekereje akagenda buhoro ariko noneho agapaniga uburyo yakwera imenetinga abo bantu bamubangamira akaza none nta bantu we yiyumvamo yuko azavuga ati ndashaka iki kuko nk'ubu bashobora gufata ibintu byose ubu ngubu bakabirunda muri minisiteri y'umutekano kuri urugero buhari kuko azi neza ko ntabwo ati Gasana ndashaka mukore iki ko atazavuga ati nyakubahwa perezida ariko ndabona televiziyo azahita avuga ati yes akirukanka ahita akora na buriya no mu gisirikare niko bimeze no mu gipolisi niko bimeze ni yes niko ntaho ushobora kuvuga ati ahangaha ndabona twabikora gutya ndabona ahangaha tubikora gutya yashyiraho ingaruka mbese ni nk'iyi kesi turagira ahangaha ya Paul Rusesabagina iyo haza kuba hari abantu b'abahanga bagishaka gukora babona uko bigenda ntabwo usengera bagera bari kumushimuta no bari kuvuga ati no ibi ntabwo bibaho turabikora bizadukoraho turabikora bizatugiraho ingaruka ariko ubu ngubu niwe wenyine yicara agatekereza icyemezo kandi yafata icyemezo itujuru icyemezo cye
ariko afite sumbirigi kandi ni advisor wa perezida mu by'umutekano kabarebe kuki adashobora kubwira Kagame ati bino bintu byagira ingaruka ku gihugu in long term
uvuze kabarebe James
ni advisor wa Kagame mu by'umutekano
rero turi muri genda gusetsa cyangwa turi mu kiganiro
no turi mu kiganiro ariko iyo umuntu afite title
ya advisor no kwa advisor buriya James rero cyangwa ko ashobora kuba atarageze
umuntu impamvu mbizanye himbara yavuze ati narabwira Kagame ati mbwira uko nakugira inama ari advisor we mu bya diplomasi no kuraninga igihugu James we kuba atabwira Kagame ati tugiye gushimuta rusatsi bagize ariko bizagira ingaruka in long run ku by'umutekano muri diplomasi kuko niwe mujyanama we niko byitwa ko ari umujyanama wa perezida mureba n'umutekano
James ntatandukane ndavuga rero ndavuga ko ntatandukane n'umuntu wawe wese uriho uyu munsi James we ni karagiteri ye ni umugabo utagira personality ni ukuvuga ngo Kagame avuze ati niki nicyo ngicyo ahita yirukanka ntashobora no kumureba no mu maso ntashobora no kumuvugisha amubwiye ati ndashaka yuko ugenda ukica umugore wawe yahita yiruka akajya mwica umwanya ataravuze ati wari ko azamwicije no yahita yiruka nuko uwege umunsi nuko yitereye kandi yarangiza ntubone ibigambo yirwa avuga asakuza buriya Kagame agize akagira akabazo gatoya akaza ku ruhande ibintu James yamuvuga ntibibaho yavuga ubushoboka murenga nuko ateye ni umuntu atagira parisipe rero kuvuga ngo yamugira inama nta nama ashobora kumugira nta na rimwe zamugira n'inama n'uwamushyiriho aramuzi ko ntayazamugira ntabwo rero wivuga ngo James yamugira inama Kagame ubu nta mujyanama afite yamubwira ati ndashaka dukore niyo mpamvu ubu ngubu igihugu ukuntu kiyobowe buri muntu aribaza ati igihugu gifite abantu baganira bagatekereza no we yagize ukuntu yubaka sisitemu azana abantu akazana umuntu nko muri minisiteri ya local government ni minisiteri ikomeye cyane ifata ibyemezo bikomeye cyane niyo iyobora igihugu akazana umuntu nk'urenga gatabazi ibibazo afite mu gihugu n'ishyano ryose bamuziho ubujura bamuzi ibintu byinshi cyane bakaza bakamushyira hariya kandi nabo bamushyizeho muri kuko bamugizeho baramwirukanye muri mu ntara barongera bamugarura bahitamo kumugira hariya mbese ni igihunge twe kiri aho ngaho ni ukuvuga ngo si gatabazi gusa rero tuvuga nk'uyu mugabo yavuye inaha ngaho witwa Evode yaraje ukuntu bamwaragaze mwarayibonye bamujyana muri sena buriya ashobora kuzajya amuhamagara ati ndashaka muri sena habe ikingiki ntashobora kuvuga ngo ariko njya kubaho no ntashobora kuvuga ngo amatiko abwiye no aziruka arwana intambara n'amara amatiko ayice ariko kugira ngo aramuke barabose mubona bose bafite ibikese byinshi cyane bibi cyane baradefanda kubaho ntabwo badefanda inyungu z'igihugu ntibadefanda abaturage badefanda kugira ngo bo ubwabo babaramuke iyo niyo sisitemu yakoresheje yashyizeho niyo bantu afite ubungubu niyo mpamvu ubone hari ibibazo mujya mugana n'umunyamategeko Maitre Valence ajya na Rusagara bajya bakubwira ngo bajya bakubwira iriya baro y'abavuga iriya baro buriya nayo ntikibaho n'abantu bayoborwa na Ngarambe ubwo n'ingarambe ivuga ati ibigurutse bagahita babikora umwanya amategeko nibo bantu n'abantu bakomeye cyane mu gihugu ni abanyamategeko ariko amategeko barayibagiwe abacamanza nuko sisitemu yararangiye kompletoma kandi wayarangije n'umuntu umwe ku nyunguzi weye azi ko abaziko kugira ngo adomine ibintu byose bikora uko abyumva ko ntazi ko asenya igihugu kandi kuva kuri we kugenda kujya ku muturage hasi ubwo yamavunje nicyo kibazo kiri kimuri cya gihugu
yatekerezaga urakoze cyane Major Rutemba hari abatwandikiye aragira ati minisiteri yabaga muri mu nyubako ya Minaroc na immigration office imbere yahoze ari CSR ubu hari NICC abandi bati Serge yagize ati minisiteri y'umutekano yakoreraga mu nyubako imbere mu nyubako imwe na immigration mbere y'uko bayisesa murakoze cyane undi ati Serge Rigari Nyamvumba yavuye ku kazi muri ministeri today oya ntago ari byo asimbiye kuko nta hantu na hamwe Kagame yigeze avuga ko atakiri muri ministeri oya baramwirukanye itangazo bararisohora bavuga ko bamuvanyeho bamusubiza muri ministeri y'umutekano munyemerere turavuga ku mutekano mbere ko mbaye ijambo tujye kuri ingingo irebana na Congo nayo ivuga umutekano noneho mwese ndabaye ijambo muyivugireyo cyane kugira ngo tuze kubona umwanya wo kuvuga ku nkuru ya nyuma itari gutinde ngufiya ndagira ngo dukomoze kuri iki kibazo cy'abanyamurenge umwe mu ofisi y'abanyamurenge ejo yaratwitswe baramurya yaravuze nti abantu bavuga ko abantu bakunda inyama ariko kurya inyama y'umuntu nabyo burya biragatsindwa ariko ibingibi muzayibona bivugwa cyane cyane muri Congo twatangiye tuvuga ni kingu wavuga ati abakongoma ntabwo bari bazi umuntu wapfuye ntibari bazi umuntu wishwe ariko uyu munsi noneho ntabwo ariko bimeze barabaga inyama bakakurya rwose nta gitangaza kandi navuga ko ibingibi bifite ingaruka ku ntambara yaturutse mu Rwanda ikagera no muri Congo
uyu musirikare wishwe yari asanzwe akorera muri Sous-secteur Operationnel Sokola D iri Fizi yaravuye Baraka yerekeza mu mujyi wa Uvira ageze ahitwa Lweba mu birometero 12 inkambi ya Rusenda bamwe mu baturage bamwururutsa mu modokari harimo n'abandi bagenzi bamwicisha amabuye Gasole Felix n'umwe mu muryango w'uyu majoro wishwe aratwiganira uko byagenze muri aya magambo
ni umusirikare bari kumwe n'abandi basirikare batanu barimo koroneri wapfuye ni majoro yari kumwe n'abagenzi be bajyanye utitilere we kwa muganga bamukura mu modoka baramwica baramutwika batemenya amabara zirya
ni gute abandi basoda bata abandi basirikare batamutabaye kandi bari bafite imbunda
icyo kibazo ni cy'abantu bibaza akagambane urwego rugezeho umusirikare wa FARDC uri kumwe na bagenzi be ahakurwa mu modoka kwicwa bagenzi be habe no kurasa no gutabarwa ngo bari bukuru nibura ubwo baramira ubuzima bwiza
none se iwe yaba yazize iki aho mugwewe
ntacyo azize ni kiri abandi bose bagenda bazira yuko ari umunyamurenge naho ubundi bwo nta kosa yakoze waruherekeje mugenzi we ntacyo azira hari ibibazo bagenda bagira bari abantu muri kariya karere ejo bundi bari banyeze inka zirenga 600 z'abanyamurenge barazijyana hariya haruguru ya Rweba bagezeyo bagiye kuzigabura ntibabyumvikanamo bararwana baricana apfa abantu batanu baja kubyitira abanyamurenge kuko akarere karimo intambara nta kundi bazita barabona abanyamurenge barangize ngo nicyo nicyo bazira ngo waza bahora kandi aribo n'ubundi bishe abantu babo
twagerageje kuvugisha umuvugizi w'igisirikare cya Congo Major Dieudonné Kasereka ku rupfu rw'uyu musirikare atubwira yuko dutegereje itangazo zo kugenera abanyamakuru twahamagaye kandi umuyobozi wa societe civile muri sekiteri ya Tanganyika ntiyafata telefone yacu ngendanwa urupfu rw'uyu musirikare ruje rukurikira ubwo abandi baturage batanu bo mu Gweba bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho kuva tariki ya 13 y'ukwezi kwa 2021 intambara ibikorwa byo kwica abantu ndetse no kunyaga amatungo byakomeje kwiyongera mu karere ka Bibogobogo kari mu sekiteri ya Tanganyika muri uku kwezi kwa 12 kandi abantu bitwaje imbunda batwitse imodokari yari igiye muri impunzi z'abanyamurenge ziri Bibogobogo itiramo abantu batanu Vedaste Ngavo kubwa radio y'ijwi rya Amerika uvira mu tara kivuye
ngai nguko rero ufite mukurikira ditahuka mbere yuko mbagarukaho yaragira ati Serge aradukosora gato yaravuze ati Gasana ari vice mayor wa Ndiza Tirutayomba yavuze buringa ni Ndiza aravuze ati Gasana ari vice mayor wa Ndiza ati mugenzi wawe yavuze buringa niho adukosoye ubwo kwibeshya bijya bibaho avuka inyakabanda n'umwuzukuru wa Bizindori avuka inyakabanda n'umwuzukuru wa Bizindori ubwo nyine kubazi Bizindori muhise mumenya uwari we ati n'umwuzukuru wa Bizindori reka rero tugaruka kuri bagenzi bacu turi kumwe mu kino kiganiro Joseph Bineza najya ngo guhereho kwa tuvuye ku mutekano kuri minisiteri y'umutekano mu Rwanda tuje muri Congo aho tuvuga kuri uyu musirikare w'umwofisiye w'umunyamurenge wishwe agatwikwa ndetse akaribwa kwicwa no gutwikwa ntabwo byari kuntu ariko kuribwa nibyo bintu byanteye n'ubwoba cyane kugeza ubwo abantu basigaye barya inyama z'abantu ntabwo bino byari bimenyere nkuko kimwaza kubishimangira none navuga ati bino ntabwo byahoze muri Congo njya muri Congo muri 1994 abakongomani baratubonaga bati yo mawatro bakimbisi muzo kimamboroka na bino murimo murahunga igihugu cyanyu ariko uyu munsi bisikebera muri Congo abakongomani irabyuka 98 ubwo batwikaga Kinshasa batwica baravugaga bati ni bene wanyu babitwigishije nafunganywe n'abanyamurenge Kinshasa abanyamurenge benshi tuziranye benshi barishwe twe twararokotse nari kumwe nabo abakongomani baravugaga bati ibyo turimo gukora twabyishwe n'abanyarwanda bavuga abanyarwanda nkibaza kundi umunyarwanda kuri muco ntari muzi byatangiye ryari Joseph Bineza birababaje kuvuga kuri mugenzi wanyu umunyamurenge wishwe agatwikwa kanaribwa n'ibintu mwifuje ko muvuga wo mukanamagana umwanya ni wanyu ndakumva gerageza wongere volume ndumva ijwi rya
njye ndumva neza
ndakumva
cyokuri aje gutanga
polisi yo ijwi ryawe riri hasi sinzi Bineza ijwi ryawe riri hasi
oh muranyumva neza noneho
okay turakumvise yes
yes nari mvuze nti hole cyane ku muryango w'umuvandimwe mu bahoze muvuga nyine wadukuwemo mazina yo witwa Joseph Kaminzobe mu by'ukuri ku ngingo mwahoze y'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda suye nk'inyuma mwigeze hari ugeze gutanga igitekerezo ati ntabwo abanyamurenge muzigera mu gihe umutekano ti wenda bizatungana ari igihe wenda iriya ngoma izaba ivuyeho mu gihe abantu bazaba bose hari icyahindutse nawe mbisubiza nyine nshingiye kuko nzi ibihe abantu bamazemo hejuru ya leta kuko yagiba umuzi mubi w'akariya karere mu by'ukuri by'umwihariko Congo niko nayivuga kuko yagihura n'isanganya kuva yahungiragamo abakoze amahano muri kiriya gihugu cy'u Rwanda noneho leta y'u Rwanda ibigira urwitwazo aho yafashe navuga ngo nk'ayo mahirwe yabonye yo kuba yakwimukira muri Congo noneho aho byitwa ko leta y'u Rwanda ikorera cyangwa se ingabo z'u Rwanda zikorera mu Rwanda ariko kubw'izina nkoresheje ya mvugo mwahoze mukoresha kuko byitwa ko ikorera mu Rwanda ariko igice kinini kuri none nyuma y'imyaka myinshi ingabo z'u Rwanda zigiye zikorera muri kiriya gihugu cya Congo mu yandi magambo zimukiyeyo. Ibi bibazo noneho wari ukomoje ati muvandimwe wanyu cyangwa se ubwoko bwanyu bukomeje guhura n'isanganya, mu by'ukuri ni ibyago twagize mu kuba leta ivusha amaraso ari umuturanyi wacu, navuga ko wakiriya gihugu cya Congo. Ibi bintu byitwa kwica cyangwa se kuribwa k'umuntu nigeze kubyumva muri bya bice bya Beni mu gice kindi gice cya Congo, ariko mu mateka dukura tumenya ubwenge ubwicanyi ntabyo twari tuzi, nk'uko umuvandimwe n'umugenzi wanjye Kingungwa yari abikomojeho. Ubwicanyi buriho muri iki gihe noneho by'umwihariko ku bwoko bw'abanyamurenge bifite umwihariko n'indi shusho idasanzwe, umuntu agenda abihamasano y'imvo n'imvana aho bituruka. Nyuma y'ibihe tugizemo imyaka navuga wenda duhere mu myaka ya vuba muri 2017, aho umugambi mubi wategurwaga wo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge cyangwa se kurandura imbuto y'umunyamurenge muri kiriya gihugu cya Congo, hazaho propaganda zitandukanye rwose zo kubangisha bene wabo bakongomani abaturanyi baturanye basangiye akabisi n'agahiye, dore ko namwe mwagiye muhaba muri kiriya gihugu twari tubanye neza rwose pe, twarasangiraga ishoboka ndetse hariho na bagabiranye na bamwe na mu babyeyi bacu ibyo byagiye bibaho. Ariko ishusho noneho yo mu myaka ya vuba navuga turi kugenda duhura n'akaza gafite ishusho idasanzwe yo kurandurwa, noneho bigeze naho kwicwa ntibihagije, bigeze no ku ntambwe noneho yo gutwikwa ndetse bakagera naho abantu umuntu agera haribwa. Ibi ntabwo byigeze bitubaho, ntabwo twabisanganywe. Ariko noneho nkaba nagaruka ku ishusho wa mugani y'ikibazo rusange cy'umunyamurenge muri kiriya gihugu tugizemo iminsi, byari bisanzwe biba ku baturage basanzwe batari abasirikari. Abasirikari bo bari mu ngabo z'igihugu, abaturage basanzwe bagiye batwikirwa amazu bakamburwa amatungo yabo abandi bakicwa. Uyu munsi turi kuvuga ku ishusho y'umwe mu basirikari wo mu bwoko bw'abanyamurenge, mu by'ukuri wahuye n'isanganya noneho ntiyishwe gusa yayishwe aranacunaguzwa bigera naho umubiri w'uribwa cyangwa se utwikwa yakurikiraho ibyo kuribwa nk'uko mubivuga. N'ibintu biteye agahinda kandi binababaje. Ariko umuntu akaba yaganisha ese ubwicanyi bumeze gutya iyi shusho kiravaho iraterwa n'iki? Umuntu akaba afite wenda bimwe umuntu agenda atunga agatoki abisanisha si ubwicanyi nk'uko tugenda tubigaragaza n'aba mbere bakomeje abivuga ntabwo bwari busanzwe. Noneho nyuma y'aho akagambane kabaye kubwo kubanyamurenge, kandi ako kagambane rwose ntabwo katurutse muri bariya bene wacu bakongomani nk'uko tugenda tubigaragaza. Twari dusanzwe tubana neza, twari dusanzwe duturanye, twariganye, twaraturanye, twaragabiranye. Nubwo wa mugani abajya wacu mugani ngo ntazi bana zitakomanya amahemba, twabanaga rimwe hakabaho utukomfite ubaho rimwe na rimwe, ariko tugakemuka abantu bakongera bagasubirana bakabana. N'abantu bari abantu ba bugufi yacu mbese twaturanye imyaka myinshi. Uno munsi rero kubona ishusho y'ubwicanyi noneho ibitirirwa bari gukora kuri none bikumvikana ko ubwoko bw'abanyamurenge buri kwicwa bukabagwa bukaribwa, ntabwo ari ibintu by'iwacu muri Congo pe. seka wenda umuntu ashimangire iri jambo bivuga ngo CD wacu ni ibintu biva hanze ya Kongo dore ko namwe Serge mwavuze ko mwahabaye imyaka myinshi ntabwo ibintu byigeze bibaho rwose ntabwo umigeze mu byumba rero ubwicanyi bumeze ufite ishusho bityo rero umuntu akaba yabisanisha noho umuntu yavuga we nanga gutu kuvuga ijambo rivugwa ngo ni bya bikorwa mukuru w'igihugu aherutse kuvuga ngo ingabo za Kongo zabaye infiltre ku buryo noneho gahunda y'uwo mugambi wo kuba infiltre yari itarasobanuka ariko none uko biragenda bitugaragariza noneho ishusho yayo uti kubera iki kuba infiltre ziriya ngabo za Kongo ubu ngubu zirimo abandi bantu bambayemo imyambaro y'ingabo za Kongo biziranyweho na bamwe bafitemo gahunda ariko cyane cyane bikomoka kuri gahunda y'umugambi mubi waturutse mu cyagihugu cy'u Rwanda uteguwe n'iriya leta y'u Rwanda muri gahunda yo kurandura ubwoko bw'abanyamurenge bitewe
n'uko bineza nimera nkuru rwego gato no kugira ngo mushimangire kandi binumvikane kigano twakoraga ku gatanu kwari dufite amakenga n'impungenge z'amakuru kwari dufite tugaragaza umutego wa Kagame arimo gushaka kwigarura imitima y'abanyamurenge nta nubwo icyumweru gitambutse umusirikare kwa gatanu ejo twumvise ukuntu umusirikare yavanywe mu modoka ari kumwe n'abandi basirikare niho ukuntu waza tura ekipe y'abantu batanu icumi nta gukuramo abandi bagakuruza amaboko bakabona ko ibintu biri normali bakagenda bakakwica bakureba bakagutwika bakakurya bakureba mwambaye inifomu zimwe bagakomeza urugendo as business as usual biriya bintu njyewe nabonye ko ni message ikomeye kigano twagize ku gatanu ushize cy'intabaza kirimo kiranyereka yuko gahunda y'u Rwanda na Kagame irimo gukora noneho kandi yigaragaza ni gute wambwira ngo umusirikare umwe bamuvana abandi basirikare murimo gukorana nta nubwo urumurebere uri umusirikare wa leta ntabwo uri umurebere wenda ngo uri muri gomino twirwanewe uri muri FARDC bakakuvanamo bakagutwika bagenzi bawe bareba bakakurya bareba ntihagire n'uvuga uti turwane batwice twese tubyamagane ntabwo ushaka kubyimagine
niho naringiye kugana mbandi umwe Serge ubushize nk'uko mwabivuze wenda naringeze ku riri jambo ry'ibikorwa bidasanzwe bw'uko abanyamurenge uri gukorerwa ariho naringanye rwose nshaka gutunga agatoki ku ijambo mwahoze mutubaza mu cyumweru gishize rivuga yuko hari intabazi ikenewe kandi iyo ntabaza n'ahandi turuka irahamagarira leta y'u Rwanda gutabara abanyamurenge so gutabara abanyamurenge bigomba kubaho uko habaye ibikorwa bimwe by'indenga kamere ku bwoko bw'abanyamurenge so iyi ni ishusho rero imwe mu bikorwa bitangiye kugaragaza noneho uburemere bwa ya ntabaza yifuzwaga intabaza yifuzwa kubera habaye iki habaye ibikorwa bimwe navuga ngo z'ubwicanyi bw'indenga kamere aribyo navuga ngo wenda zari bitegerejwe noneho habayeho kuvuga amagambo cyangwa kumenyesha abantu yuko hari gutegurwa nk'uko byagiye binaba no muri 96 aho bavugaga yuko abanyamurenge bagiye gushira nyuma y'iminsi hafi 6 bagiye kurimburwa mu gihugu cya Kongo ibyo byavuzwe n'iri ya leta y'u Rwanda kugira ngo itabare abanyamurenge iyo ari gahunda kugira ngo habeho gutabara abanyamurenge bagiye gukorerwa genocide muri kiriya gihugu cya Kongo ibyo byabayeho ibisano n'iyi ntabaza wenda yakomojweho mu kiganiro cy'ubushize aho bifuza ko bamwe mu banyamurenge bifuza gutabaza u Rwanda cyangwa se leta y'u Rwanda bitewe n'uko genocide cyangwa se ibibazo biri kuba ku banyamurenge bifitanye isano n'ibyabaye mu muri 94 kugirango byumvikane ko bifite uburemere ariko kandi bakirengagiza rero maneza ibibazo biri kutubaho inkomoko naho bituruka iki rero akaba ari cy'umuntu yasanisha n'uyu munsi yo kuvuga ngo koko ya ntabaza itangiye kugaragaza ishusho yayo n'icyifuzo cy'abayikeneye abifuza gutabazwa tino kubera iki turabaye n'ukuri kubera ko turi kugira ibyago kugera aho abantu baribwa umuntu aribwa akicwa akakageni ariko kandi yafatanywe n'abagenzi basanzwe bakorana mu ngabo ni hahandi nashimangiraga yuko zangabo nazo zabaye infiltre noneho usanga nabo bakorana nabo batazi ari izo ngabo ziri kumwe nabo batazi ariho benshi bagiye bava muri bira bihugu cyangwa se muri kiriya gihugu bari muri kiriya zirangabo za leta ya Congo kandi umugambi wateguwe cyane cyane kugira ngo umunyamurenge akurwe hariya muri kiriya gihugu cya Congo kuhava rero babitangiye kubivuga mu magambo ku neza noneho ineza inaniranye nibyo bikorwa rero bikurikiyeho zo kwica urubozo kwica ubwicanyi umwe bw'indengakamere ku muntu buzakwirakwiza butera ubwoba abantu noneho abantu bavuga ati ibintu bisanzwe reka duhaguruke tugende tuvaha cyangwa se dutabaze ababifitiye ubushobozi kugira ngo badutabare abo ni abandi rero bumva batabazwa ari iriya leta y'u Rwanda maze rero ibi nkabisanisha mu by'ukuri n'uburemere bw'ikibazo dufite kiriya leta ya Congo yinjirirwa n'ingabo z'abaturanyi muri kiriya gihugu cy'u Rwanda ibikorwa byose biri kuba kuri none bitigeze bibaho bibi cyane cyane ku rwego rumeze nk'uru dufite none abo basirikari b'abanyamurenge bakorana n'abagenzi babo bakongomani bari basanzwe abana mu maka si hari aho nyine n'ahandi mu ntara zose z'ikiriya gihugu cya Congo provinces zose bazirimo ariko rero iyo rezi rashusho neno iri kuba hariya muri province ya Sud ni bimwe rero zavuye muri Nord Kivu birabice twahoze tuvuga bushize zaterwa na zirangabo za DF noneho zaje guhabwa ibirindiro noneho n'imbaraga n'agaciro muri Sud aho noneho umunyamurenge noneho afatwa atagifite agaciro arayitwa mu bandi basirikari bagenzi bo bakorana urumva ko harimo akagambane gakomeye cyane noneho gafite n'undi muzi utari uwa hariya urando utuka muri kiriya gihugu icyo nje ntikivuga ngihagaze iteka kuko ntabwo buriya bwicanyi twari tuwusanganywe ntabwo twari tuwuzi so bufite ishusho rero n'intumwa yaho buturuka yo gutera ubwo umunyamurenge kugira ngo izo zose aboneke noneho ari ukurandwa ahunga ave hariya kuri buriya butaka kuko aricyo cyifujwe cyanagambiriwe gusa n'ubwo cyatinze kugerwaho ariko ni umugambi n'ubu bitegerejwe kugira ngo bashe kugera ku ntego yabo maze rero Serge Nova nkiniye ahangaho kugira ngo nanone bagenzi banje nabo bagire icyo bavuga ariko turababaye ntiyihanganisha rwose umuryango w'abanyamurenge komunate y'abanyamurenge muri rusange n'umuryango w'umuvandimwe bwite kandi noneho tunarushaho gutabariza kugira ngo ibibazo turimo abanyamurenge abababajwe n'ibibazo turimo rwose batabare aka karengane dufite kandi noneho gutabara kwacu tutabaza noneho u Rwanda nk'abandi bagenzi bacu noneho birukwanga bavuga ati ni leta y'u Rwanda n'ibishoboye nkaho aribo bahawe gukemura ibibazo mu cimbo cyo kubiteza njye mu yandi magambo ni uko mbivuga wereka mpiya wenda abandi baraza gukomeza dusangira ijambo murakoze komite
urakoze cyane Joseph Bineza rwose abarimo kunyandikira bati mwihangane uyaragira ati bwana Serge ibyo gutwika byahozeho guhera igihe cya shenge mwena ntago mbizi ariko ibyo kurya abanyamurenge ibyo kubatwika byahoze ariko kubarya ibyo ni bike atariko abanyamasisi bo barabizi ko bagiye baribwa kuva kera urumva rero ku banyamurenge byaba ari bishya kuri mwebwe ariko uyu ni umunyamasisi wenda je pense cyangwa umuntu ukumukariya aravuga ati ku banyamurenge wenda kuribwa bwaba ari byo bishya atari kuzabaza abanyamasisi barariwe nabo ndagira ngo mbere yaho gato nanone uya lajina sisi ya oje gasana lufredi no musopecha chane mbesi se wavo onkele bizindori yishu kwe muri kudeta chinani yishemo aba politisiye igitarama urakoze cyane nayo kutwunganira reka ngaruke kwa Kingungwa vugana Kingungwa nagira ngo nawe kuri ingingo ube wagira icyo uvuga ku mutekano ariko wibande hari iwanyu ku kibazo kihari kibakomeranye munsi nje ndibaza ukuntu waba uri mu ngabo z'igihugu bagenzi bakagufata bakakuvanamo abandi bareba ntibakurwaneho ukicwa ugatwikuka aribwa biratanga somo ki ku banyamurenge bari muri FARDC biratanga somo ki ku banyamurenge barwaniraga ubusugire bw'igihugu aho ntago nkuko Joseph abivuga ati biraza gutuma byongera ya ntabaza twavugaga Kagame ni mvuga ati ntago nzare ndajya ngo bare namwe mfatanye namwe twabikozeho mu biganda bishize ku munyamurenge muri FARDC cyo tuvuga tuti makanika ari gumera agenda ajya mu mitwe nabandi nabandi ubu nabwo umuntu ako byaba imbarutse yuko none abanyamurenge bose bari kumwe na leta bayivamo no bagafata ibirwanisho bakajya ku ruhande rwabo bavuga ko bagiye gutabara ubwo kuko twamye tubivuga hano kuri radio Kingungwa ijambo ni ryanyu video ya ndabwo ndetse ari ariko audio yawe iriho ariko
ndabumva rwose sinzi ko munyumva namwe
turakumva navuga ko video yawe itari ariko amazi turayo
yo ndiriho kubera ko bize wenda aho ndi
nta kibazo kinyeze na amajwi nuko nangije ngo ninjye wabikoze ariko ubwo
yego turabasimiye dushimiye abamaze kuvuga ibyi wacu nagahoma munwa mu byukuri biratangaje cyane uriya musirikare mukuru yari kumwe n'abandi basirikare ngira ngo bagera kuri batanu bari mu modoka ya ambulance ajanye mugenzi wiwe ku bitaro kumuvuza ibuvira bageze ahantu hitwa mu Rweba bahagarika ambulance bakuramo umusirikare mukuru wagombaga kuba bafite aba escorti bamukuramwo wenyine baramwica bagenzi be bahari bafite uburyo bwo kumukiza cyangwa se kumurwanaho ubundi umusirikare ntabwo akwiriye kuvogerwa ngo yamburwe ubuzima ari kumwe n'abandi basirikare bitwaje ibirwanyo
Kingungwa aha ugeze neza nagira ngo nkubaze waravuze ambulance nibyo nagira ngo mbaze niba abari mu butabazi nabo nibarambiranse ari mu bikorwa by'ubutabazi niba bafite intwaro cyangwa imbunda zo kwirindira umutekano hariya muri Congo
ya abari muri ambulance umusirikare ntabwo agenda adafite intwaro urumva barabafite
imbunda iremereye wenda bafite pistol cyangwa imbunda
barabawufisiye urumva n'abawufisiye n'uwo wari ubwiye kuvurwa n'umuofisiye n'umuntu mukuru urumva ntibagenda gutyo gusa
bivuze yuko afite n'abagarde korove bari kumwe nawe muri iyo modoka wenda
yego igitangaje nuko yakurwa mu modoka agaterwa amabuye agakubitwa kugeza igihe atwikwa izo nkwi bashakishaga zo kumutwika kugeza igihe nyine urumva uko kumurya izo ni ibintu by'uburakari bari abantu bafite utamenya aho bwavuye ariko mu by'ukuri icyo ni ikintu cya mbere abantu bazibazaho dushobora gutekereza ko no guhaguruka ashobora kuba yaragambaniwe agihaguruka kuko njewe hari inzandiko nigeze gusoma zica ku ma WhatsApp hari imbuga nyinshi bandika bavuga ngo turashaka ko umunyamurenge tuzamukorera ikintu wenyine aruhakananirwa akava mu gihugu kubera ibibi tumukorera urumva rero izo bintu nagahoma munwa ni ibintu bitangaje mu by'ukuri kuko n'ubu barazigamba barabivuze bati rero iyi ni intangiro uyu munsi numvise indi odiyo y'abantu bururutse bashakaga kuja utu tuboti dutoya bajya Uvira bavuye Baraka ngo bagere kuri aho hantu umwe asa n'ubakemeye ababwira amakuru ko bateguye kubata muri Tanganyika abo bantu ntibabashe kugenda muri ayo maboti bahise bagaruka bakubanuka ngo bagereyo utundi tuboti tuza tubasanga nyine muri yo boti bajaga mu
cyangwa nabona abanyamurenge
nabo nabanyamurenge itwara abagenzi ngo basike basatinga basakisa abanyamurenge kuko bari bazi ko buriri iyo boti ariko habone kumwe muri wo wababwiye ababwira ko hari umugambi wo kubata muri Tanganyika abo bantu ndi bagenda nyuma yabwo uwo muntu ahita avuga ngo badashakishije twebwe twari muri iyo bato yari umubembe babashakishije bagiye batureba badusakinga bashaka umuntu wese usa n'umunyamurenge kugira ngo babashe kumuta muri Tanganyika rero urumva ni ikintu umunyamurenge uri hariya yaragambaniwe n'ibintu bimaze igihe n'ibintu byapanzwe iyo nari kumvuga letere nasomye ivuga ngo bagiye kuza bakidinapinga kidinapinga ni nko gufata abantu bakababurisha kugira ngo nanone muri wa mugambi wo kuvuga ngo abanyamurenge bananirwe bavuga bate igihugu turimo ni igihugu nyabaki ko dusize dupfa ubwoba gusa bahite bahunga bagenda urumva kugira ngo umu ofisiye apfe muri buriya buryo tarwanirirwe ari kumwe n'abandi ba ofisiye ni akagambane gakomeye ubu nyine Serge ikindi gihari nuko guverinora hariya ibukavu umunyamurenge arapfa havugwa amakuru bakagenda bakayazimiza urabibona uriya kasereka njyewe ntekereza ko ari complice uriya muntu akorera leta y'u Rwanda uriya kasereka amagambo avuga n'impfu aproclam atangaza ku mugaragaro iz'abanyamurenge ntizirimo yazicishijemo umurongo numvaga radio ya BBC ahubwo imushakisha kugira ngo abashe gusobanura asobanure urupfu rw'uriya musirikare arababwira asa n'ubarereze ababwira ngo tuzabivuga ejo uyu munsi twategerezaga kuko bashobora kubivuga ngo yisobanure twumve ko kiriya gisirikare cya leta gisobanura ukuntu umuntu yopfa umusirikare w'umuofisiye yapfa kuriya bari kumwe ariko ntibabisobanura kugeza n'ubu ari ibukavu guverineri ni mbesegwa ngo uriya guverineri afite ibibazo mwarabonye ko bamuhagaritse ariko kamema afite abandi bakorana ngira ngo iyo nkuru warayumvise ko bamwandikiye letre yo kumuhagarika nabyo ni politize ni ibintu bifite hariya politike ndende bihurirana na biriya za kamere gufungurwa kwe barashaka kamere kumuha igiposta ati nonoga kamere agiye kutubaha noneho muri ya gahunda bakoze sinigeze kukubwira ko kamere yafunzwe n'abanyarwanda urabyibuka Serge
ndabyibuka
dukurikirana amakuru hafi kamere ubu nyine yafunguwe ngo abije bahise bamuhagarika kubera impamvu zo kugira ngo bakore manevre hariya umunyamurenge wese akorerwe ibintu bidashobotse za furambi umunyamurenge wese aza yururuswa mu modoka kugira ngo abanyamurenge bananirwe ibi bintu bikaza kugira ngo abategetsi bacu babone ibintu biba buri munsi zagambaniwe ubwoko abantu ntibagira icyo babivugaho bagaceceka bigasanga kwa kundi nkaho ntagihaye kiba buze ukuri tugeze ahantu wakomeye abantu bagomba kuvuga ijoro n'amanywa ntabwo ibi bigomba kubaho ntabwo tugeze ahantu ho kudatolere tugeze ahantu ho kutihanganira ibi bintu bikorwa buri munsi abantu bagaceceka bari muri bafite ubushobozi bwo guhagarika impfunki izingizi tugeze mu basirikare none abasevire bo bazavugirwa nande nimba umusirikare atavugiwe na leta n'igihugu arimo rero igihugu cyabaye filitire umuvandimwe yabivuze Joseph arabivuze ngo perezida yaravuze ngo igihugu cyabaye filitire biriya nibyo Tshisekedi aha yarwana nabyo Tshisekedi n'est pas complice muri iyi situation nawe ni ibintu zamugwiririye turabivugana n'abantu abantu ntibabyumve Tshisekedi biriya byinshi ntabyazi niya plana kubwiye ihayikorwa n'u Rwanda kuwafeblisa leta yacu duheye kuri guverinora y'ibukavu tayigihari uribuka ejo bundi ubukavu bwari bwafashwe ufatwa n'abantu batazwi jusqu'à présent imikino ikinwa buri munsi imaze kurambirana tugeze igihe cyo kugira ngo tubivuge tugerageze dufate n'imyanzuro ikaze kuko ibi bintu ndabwo twakomeza kubyihanganira nimba umusirikare en officier wa leta akuwe mu modoka yamba ubuzima nkuko umusevili umuturage abantu abagore bafatwa ku ngufu ibi bintu tuzabivuga tugeze ryari mu by'ukuri ibintu birakomeye leta yacu yabaye afebli kuko nari mbivuze rero jewe ntabwo wogaya umuntu bariya babikora bo n'uburakari busanzwe bwabo uko bateye bose ni ibintu bikomeye nabikubwiye mbere ngo ubwo bariya abantu bacu ntibari bazi kwica ntibari bazi kuniga ngo imbwa yigishwa nayo kuniga ikaniga umuhigo ihongo barayigisha ariko mu by'ukuri hari ikintu mfite amahogiyo menshi y'abantu b'ababembe nyine bavuga bamwe bivugira ku mugaragaro bakavuga ati mu by'ukuri twahawe umwanya mureke uyu mwanya twahawe n'ibikoresho biri mu babembe ahantu hose none iki ni igihe cyacu cyo gukora icyo dushaka tugikore hakiri kare ubwoko bw'abariya abanyarwanda
ibikoresho ababembe bavuga ko babihawe nande na leta
ababembe mayimayi ibikoresho ibihabwa na Red Tabara yavuye mu Rwanda biriya igihugu cyarinziwe igihugu hadahagurutse abantu ngo biyame abantu bagire icyo bicarira ikibazo mu by'ukuri kuriya ni dondi abantu gushira umwe abantu barwe bashire abantu bakurwe ku isi kubera abantu bahawe uburenganzira bwo kubikora mayimayi yahawe intwaro irakolabora na Red Tabara na FNL umunsi ku wundi icyo bashaka gukiza bicara ku mihanda aho imodoka zica bagenda bareba umunyamurenge yabaye ngo donke ni umuntu ugomba kwicwa ariko abantu bakicara bigakorwa uyu munsi ejo bigakorwa abantu babishinzwe bakicara ntibamenye ko nabo undi munsi bizobashikira none se dushinzwe iki kumva ngo ikintu kirabaye turaketetse twese ari twe tubishinzwe dufite imbaraga zo kuvuga turicaye muri leta ntacyo duhaye dukora twari dukwiye
kumobiliza Kingungwa muri Banyamurenge Mutualite ubumwe murabivugaho iki ese ubuyobozi bwanyu muri asosiyasiyo hari icyo musaba leta ya Congo nubwo utari umuvugizi nzi ko uri umumambure muri abamambure hari icyo musaba cyangwa hari icyo mwasabye Kinshasa gukora investigation cyangwa kumva yuko abanyamurenge bari muri FARDC bashobora kwigumura ndabitekereza ko simbizi ariko nagemba numva impamvu n'ababikora bavuga bati aho kugira ngo ukomeze turebere ababyeyi bacu bicwa kandi bivuga ko turi mu ngabo z'igihugu bitwa n'uko twavamo tukajya kurengera bene wacu aho kugira ngo tugume muri FARDC kandi imiryango yacu yicwa muri Banyamurenge Mutualite murabyumva mute
Banyamurenge Mutualite niwe niryo shirahamwe ry'abanyamurenge bose muri rusange bashatse kugaragaza ikibazo dufite bashize ahagaragara ndizera bwana Serge na letre kwanditse ko yageze iwanyu yabagezeho
ndayifite
nzayigaruka
mu cyumweru gitaha bamwe mu bayobozi banyu bamwe ko bazambonera umwanya mu cyumweru gitaha
twareze leta y'u Rwanda tuyirega mu bihugu bitandukanye twandikira isi yose uriya rwandiko ni urwandiko rwiza rusobanura neza ko igihugu cyacu cyabaye infiltre ku mugaragaro ntabanga rikiri ku Rwanda zaragaragaye ntabanga rikiri muri nation zine ntabanga rikiri mu banyamurenge n'abakongomani bose barabizi rero biriya babikora nka kuriya bamwe ngo nibabiloze bicambu baravuga bati noneho Congo yinjiwe muri 1996 FDL irinjira afata ubutegetsi u Rwanda rufata ubutegetsi rutanga imbunda mu baturage noneho RCD nayo iravuka numvise cya kiganiro nicyo naringiye gusubiraho babajije uriya ambasaderi wanyu nanje ngo wanyu uri ambasaderi wa Kagame
Vincent Karega
bamubaza batese mwebwe ni gute mukomeza gushaka umubano na Kongo kandi mwanga munya cyangwa se muhakana iri ya mapping report kumugaragaro yabaye isi yose yayitanzeho ibisobanuro abantu barapfuye ngo yango bagendaga gufata ngo abantu babo ngo bari binjiranye imbunda muri Kongo wa munsi ujya munsi nibwo Kongo yabaye afebri bwana Serge Kongo yabaye afebri umunsi u Rwanda rwinjira hariya gukuraho mu butu kandi ziriya mbaraga nako u Rwanda rwakoresheje hariya ngubu nizo tugerageza turimo turagobotora turimo turagerageza kugobotora nkabije navugaga ngo amahanga uko abyumva na niriya parlement européen uko ibitekerezaho uko bivuga twagiye twandikira amareta dusaba amareta yumve ibibazo umunyamurenga afite kuri uyu munsi umunyamurenge ni vize mu kibazo kandi ari vize n'ukugira gusa ngo tuve hariya nitumara kuva hariya niwo muti nako niyo ngingo u Rwanda rwitwaza kugeza ubu nyine bavugega bati abatutsi bavuye hariya noneho tugiye kongera kuhafata gutanga busha tuhigarurire iyo icyo nico gituma natwe twarabimenye nubwo benshi bacu batabibona batabyumva ariko mu by'ukuri kwebwe tuzabimenyekanisha abantu kandi bamaze kubyumva nyine through ino lettre twanditse ni ibarwa yumvikana isobanuye rero ino mitwalite nsubiza ikibazo cyawe yarebye kure yarebye hirya y'ikibazo n'ubundi n'abandi barakibona ariko bakumva batova ku Rwanda bakumva batoruhemukira kubera impamvu kunaka
none nyemerera dusore zanga kuko ibaruwa ni baro mwanditse tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mwaka 2021 igaragaza concerne appel à la protection de la communauté banyamurenge victime du génocide planifié organisé financé et exécuté par les FPR du président Paul Kagame du Rwanda à travers ses groupes armés Rede Tabara Frodebu FRN Maimai etc. Ibaruwa tuzayigaruka mu kibazo gitaha ndaza gusaba Comrade d'Axere ayidushyire mu Kinyarwanda bimukundiye ku buryo izumvikana neza ku bavuga Ikinyarwanda badasoma uruzungu rw'Igifaransa ariko nashimira mwe mwabikoze harimo Maître Nyundo Nzovu President Joseph Bineza turi kumwe kuri mugoroba ubarizwa muri Canada Maître Miri Muhizi Vice President hano muri Amerika ndetse na Messie Munyaneza Pacifique muri Canada tutibagiwe Rutundwa Meshake sekreteri nkuko muri batanu no mukamwashyize umukono kuri iyi baruwa tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka iyi ni ibaruwa nzakoramo ikiganiro mu kimwe gitaha bamwe mu bayobozi ba mitwarite nyine tuzaba turi kumwe ndizera ko namwe muzabimenyeshwa cyangwa tukazaza kubana munyemerere rero Axel turacyari kumwe muri kino kiganiro iyi ngingo yabaye ndende bitewe nyine n'iki kibazo turimo kuganiraho Komune d'Axel nagira ngo wenda we ntuvuge kuri iyi ngingo ngo iyi ngingo yawe uhita usoreza ko dusigaje iminota kuri gahunda dusigaje iminota 5 ariko twakonye andi minota 10 ku byo twasoza mwese muraza gufata umwanya wo gusoza wenda uraza kujya kivuga kwa kundi nyine mu busesenguzi bwawe n'ubwenge bwinshi ufite ukuntu bishyiramo igitekerezo cyawe ku mutekano kuri iyi ngingo nagira ngo tuvuge ku magambo yenye ku kintu kirebana na education kuko ntabwo nasoza ikintu kigiye n'iki navuze kuri education gatoya mwabonye yuko Kaga ashima kandi yanezerewe n'ubuyobozi bushyashya bwa University Cape Town muri Cape Town uyu munsi University Cape Town yabonye umuyobozi mushyashya wa University byatumye Kaga afata umwanya wo gutanga felicitation ku muyobozi wa Cape Town mushyashya kwa gatatu twanengaga ireme ry'uburezi mu Rwanda ariko uyu munsi Kagame yahagurutse ashimira Dr. Precious Motepe nk'umuyobozi mukuru wa University of Cape Town ashima kuba abanyarwanda biga muri Cape Town, ashima yuko Cape Town University ikitegererezo yari kuye kubera ubumwe bwa Afrika guhuriza hamwe nk'abanyafurika. Nagarutse ku kiganiro naganiriye na David Himbara twibaza tuti Himbara atubwira ati buriya mugabo ntabwo akeringa ku banyarwanda ntatwitayeho. Ikimenyetso kigaragaza ko ibindi bihugu bipromoting abantu babo ni uru rugero rwa University of Cape Town. Kagame atuzana abanyamahanga baza kuyobora abanyarwanda, kandi anashimangira ngo hari abantu bakuye ubumenyi muri Cape Town badashobora kugira icyo bakora mu Rwanda. Ndagira ngo ubu ari ingingo ntituganize mu magambo ahinnye kuko igihe cyaturangiranye, ariko mu isura yo kureba ubuyobozi dufite wa mugani wa David Himbara uvuga ati uriya mugabo wanyu he does not care, he don't care about
muri Afrika y'Epfo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame asanga kaminuza ya Cape Town yo muri Afrika y'Epfo ikwiye kugira uruhare rukomeye mu kwishyira hamwe kwa Afurika mu by'ubukungu no gushimangira ubumwe bw'abanyafurika muri rusange. Ibi mukuru w'igihugu yabitangaje mu muhango wo kwimika Dr. Precious More Masepe nk'umuyobozi mukuru wa kaminuza ya Cape Town cyangwa se chancelier w'iyi kaminuza, imwe muri kaminuza zikomeye muri Afurika muri rusange. Mu ijambo yavuze ashiriki ikoranabuhanga, Perezida Paul Kagame yagaragaje ko Dr. Precious Musepe kwa ari nk'umugore waharaniye kugaragaza ishusho nyayo y'iterambere rya Afurika y'Epfo n'icyerekezo cy'iki gihugu, maze amwifuriza kuzagira imirimo myiza.
The University of Cape Town is not only one of Africa's finest universities, it is recognized around the world for excellence. Among its graduates,
kaminuza ya Cape Town ntabwo ari imwe muri kaminuza nziza Afurika ifite gusa, ahubwo iri no muri kaminuza z'icyitegererezo ku isi. Mu bize muri iyi kaminuza harimo abahanga b'indashyikirwa ba Afurika y'Epfo, ab'u Rwanda ndetse n'aba Afurika yose muri rusange. Igihe abanyeshuri bacu bamaze biga muri kaminuza ya Cape Town, nticyabubatse mu bumenyi gusa, ahubwo byanabagize abakozi beza batanga umusaruro nyuma yo gusoza amasomo. Kuba chancellor birenze kuba umuyobozi w'icyubahiro wa kaminuza. Mu gihe gishize umuyobozi ucyuye igihe wa kaminuza ya Cape Town yabaye indorerwamo nziza yaho Afurika y'Epfo naho igana. Dr. Precious ntabwo ari umusimbura nyawe gusa wa mushiki wacu Grace Marshall, ahubwo ni icyitegererezo nk'umuhanga mu by'ubugenge, umugira neza ndetse na rwiyemezamirimo. Mu bihe biri imbere turifuza kubona ubufatanye burushijeho hagati ya kaminuza ya Cape Town n'umugabane wacu wose, mu gihe dukomeje kubaka ubutwererane mu by'ubukungu n'ubumwe bwa Afurika.
We want to see an even greater connection between the University of Cape Town and our continent as a whole as we work to deepen African economic integration and unity.
Radio Rwanda, the future Radio Rwanda. Radita uka murabyumva rero kaga ntaso nagira David Himbara yabyanditse ku itariki ya 20 kwezi kwa 10 avuga kwa game nyine ahating education y'u Rwanda. Kwe twabiganire mu kiganiro gishizangaha kuri radio, ubwo nyine yambwiraga ati Kagame ntabwo akeringa ku banyarwanda nk'igisubizo. Akserekane jabo nagira ngo wewe udufashe kandi kuri education, by the way sinzi niba mukinyumva, waba ukinyumva Axel? Uri kuri myota ariko by the way niba tukiri kumwe?
Ndakumva Bwana Serge.
Urakoze cyane. Hano Kagame arashima ubuyobozi bushya bwa University of Cape Town mugiye mu Rwanda ati turagije abanyamahanga. Ndakeka chancellor wo mu Rwanda cyangwa chancellor w'umunyarwanda yitwa Patricia Campbell, hari n'undi witwa Paul Devapoti bakorana, ndetse hakaza umunyarwanda witwa Initius Kabagambe, nibo bayobozi batatu ba University y'u Rwanda mwababonye ku mashuhari. Kuba Kagame ashima ubuyobozi bwa University of Cape Town mu gihe Grace Marshall avuyeho agashima uyu muyobozi mushya ugiyeho, ariko mu gihe University yacu y'u Rwanda yo ayiragiza abanyamahanga, kandi anashima ati abanyarwanda benshi bakuye ubumenyi muri University of Cape Town. Mu magambo menshi nagira ngo numve icyo bivuga kuri ingingo nayiganiriye na David Himbara, numvise ari akabagira ngo nshimangire kuri mugoroba kadatambuka gutya nk'aho tutakavuzeho.
urakoze cyane bwana Serge nta nibintu byinshi numva nabivuga ko nkuko bivuze nyine Dr. David Himbara yabisobanuye bihagije ariko biratangaje cyane ku muntu uyobora igihugu cyitwa ngo ni Singapore y'Afurika ndagira ngo mbanze nibutaba dukurikiye yuko buriya Singapore kugira ngo ijye gutera imbere ikintu cya mbere yakoze ni ukwita kuri education abantu bo muri Singapore niyo bagiye muri za competition n'abanyeshuri bo mu bindi bihugu usanga baza mu ba mbere cyane cyane mu bintu bijyanye na technology ibintu bijyanye na science ibintu bijyanye na mathematics ni abantu bateje imbere ikintu cy'uburezi ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo aricyo bagize umusingi w'iterambere ryabo kumva rero u Rwanda ruhora rwishyira imbere ngo ni Singapore y'Afurika ngo ni igihugu gifite icyerekezo ngo kijye imbere ngo bafite gahunda zihamye ariko education bakayishyira inyuma usanga mu by'ukuri ari ukubakira ku musenyi ariko nongere nibutse abantu ko tujye dutandukanya abayobozi b'u Rwanda ndetse n'inshingano bafite zitandukanye n'inyungu bo bakurikiye mu magambo mu byanditse mu mpapuro baragenda rwose bagakora ibintu byiza nk'uko wakora umushinga ushakira inkunga ku baterankunga bo hanze kugira ngo nyine bazaguhe inkunga yabo ugomba gukora umushinga mu buryo bwiza bwizwe neza ku buryo mu mpapuro ubisoma wese abona ko uwo mushinga koko uzabyara inyungu ibyo Leta y'u Rwanda rero ikunze gukora yereka amahanga imurikira amahanga mu mpapuro akenshi yabikoze neza ariko iyo bigeze mu kubishyira mu ngiro aho ngaho niho haza ikibazo kandi ibyo byagiye bigaragarira cyane ku buryo amafaranga y'u Rwanda asesagurwa ariko hakazamo n'ikindi nongera kugarukaho si ubwa mbere si ubwa kabiri si ubwa gatatu ngiye kubigarukaho hano kuri Radio Itahuka kwica ireme ry'uburezi mu Rwanda ni umugambi mubisha ariko munini ufite icyo ugamije nta kindi abana bariya abantu bari ku butegetsi nk'uko twabivuzeho mu bihe byashize hafi ya bose wenda hazagira unyomoza mbwire ko hari abo hari umuyobozi wo mu Rwanda ukomeye uri mu nzego zo hejuru waba afite umwana we wiga muri imwe muri universite zo mu Rwanda yaba iy'u Rwanda cyangwa se izindi nubeti zigenga ziri mu Rwanda hazagira ubitubwira hafi ya bose biga mu mashuri ayo ngayo nyine perezida afite amavuga zo za Cape Town abandi biga muri Amerika mu Bwongereza za Canada Australia n'ahandi bene ngofero rero bene ngofero batafite amikoro nibo nyine bajya muri izo za kaminuza z'u Rwanda n'ayo ma universite yandi agenda ashingwa n'abambari ba FPR icyo baba bagamije rero nta kindi ni ukugira ngo bubake elite y'abantu bize mu mashuri akomeye bubatseyo za rurasyo kuko muri ayo mashuri akomeye bahahura n'abandi banyeshuri bavuye hirya no hino kandi baba babizi neza ko abo banyeshuri ari bo bayobozi b'ejo hazaza b'ibyo bihugu kuba rero bafitanye deja iyo rurasyo y'uko biganye bakigana mu mashuri akomeye mu gihe kizaba kigeze cy'uko basimbura ababyeyi babo mu myanya y'ubuyobozi bazaba bafite abo twakwita aba interlocutori cyangwa se aba counterpart babo basanzwe baziranye badakeneye kubaka relation mu buryo bugoranye kuko ari abantu bagiye bahurira ku ntebe z'ishuri muri aya mashuri akomeye hagati aho bene ngofero wo mu Rwanda bo nta jambo bazaba bafiteje kubera ko ireme ry'uburezi bahabwa riba ripfuye ni ukuvuga ngo bazamuka nta bumenyi buhagije bafite bwo kuzacaranginga abo ngabo bize muri ayo mashuri akomeye abo baturuka mu buyobozi bukuru kwica rero ireme ry'uburezi mu Rwanda bikaba bifitiye inyungu nyine abari ku butegetsi kubera ko bashaka kubaka generasiyo izabasimbura ikarengera n'inyungu bagezeho nibyo ujya wumva bavuga bati kurengera ibyo twagezeho iyo babivuga ntabwo ari iby'igihugu cyagezeho ni ukurengera ibyo bo abo bari ku butegetsi bo bagezeho n'imiryango yabo nta kundi rero bazabirengera ni ukwiyasira ko mu bihe biri imbere igihe bo bazaba batagishoboye iminsi imaze kubagira amajanja bazasimburwa n'abo bana bohereje muri ayo mashuri akomeye niyo mpamvu rero abantu batagomba kugira ngo hari ikindi gituma uburezi bwo mu Rwanda bupfa n'uwo mugambi hari nta wundi kuba rero bashima nyine uriya muyobozi wa rya shuri rya Cape Town ubwo nyine bafite impamvu ushobora kuba hariyo abana babo benshi bigayo kuko hari abandi bayobozi benshi bagiye bayobora za universite zikomeye cyane cyane nk'iz'i Bugande zizamo na z'Abanyarwanda bari ku butegetsi muri iki gihe nka za Makarere ntabwo twese tubona perezida wa Repubulika ahaguruka ngo ajye kubashimira cyangwa se ngo anashimire ishuri twumva bavuga yizemo niba ari Intare sinibuka neza ibyo byose rero biba bifite nyine icyo bigamije kandi uriya mudamu wavuga wasimbuye murabizi ko asanzwe afitanye umubano wihariye na Gatsiko ubwo rero ni ukugira ngo wenda n'umusimbuye niba bafite ibyo bari basanzwe bakorana na Grace Amasheri n'uwo musimbuye bazakomereze kuri uwo murongo ndumva Bwana Sejara aho ngaho nagarukiriza cyane cyane ko n'umwanya waturangiranye urakoze
cyane Akisere icyo nagira ngo cyumvikane ngaha bano bantu bazi kureshya nyine wa mugani tekereza kumva perezida w'igihugu niyagira undi mu perezida muri Afurika muza wabikoze mu munyereke nzabikira undi rekodi ku gihugu kuri kontinenti yose y'umugabane mukuru ryo gafata umwanya wo guha congratulation umuyobozi wa universite wo muri Cape Town kandi mu gihe mu gihugu cye we adapromoting abanyarwanda ngo bajye ku buyobozi bw'universite yo mu Rwanda iyobowe n'abanyamerika bamwe n'uko David Himbara yabitubwiraga umushyitsi ni ibintu abanyarwanda baguye gutekerezaho bakibaza bati uru Rwanda n'urwande wamwe n'uko baravuga ati kubaka elite kubaka ejo hazaza ibyo nabyo bikwiye kujya mu mitwe y'abantu bamwe na bamwe babumva nyine bavuga ngo barashaka impinduka muri uru Rwanda ariko batazi n'uburyo bizagenda ni ikintu gikomeye cyane
of Cape Town and our continent as a whole as we work to deepen African economic integration and unity
uragiye mu kindi gihugu uti nimumbabarire mumpabarire what is that What is that? Nuguharara. Yazanye abagande n'abakinyi. Biriya, that man doesn't care. Nkuko ajya avuga, he doesn't give a damn. Uriya mugabo ari hariya just collecting money. Namuhungu we n'umukobwa we. He does not give a damn about Rwandan people. It's as simple as that. Kandi, don't take it from me. Niwe ubyivugiye. Himself. Kujya ku Zimbabwe ukavuga uti ni muduhe abarimu. After you have led the country for 25 plus years. What is that? He's a complete fair, you know, he's admitting what he doesn't give a damn. At least if you could shut up.
Ariko nuko twa David Himbara ati byari kuba byiza nacecetse none umugabo nacecetse uyu munsi yigaragaje nanone arashimira nyine umuyobozi
ahubwo se serije kujya kwaka ubufasha bw'abarimu muri Zimbabwe igihugu nacyo mu by'ukuri cyagize feria ikomeye kubera naho dictature yaho gize ngo nka bya bintu byo kuvuga bavuga nyine ngo bati uruka ntaranda tuhitwa byose ni kimwe na kujya kwaka ubufasha muri Zimbabwe nacyo nta kintu bimaze usibye ko atazabona n'ibyo abahemba by the way ni ibintu byo kugira ngo yereke abanyarwanda ko abitayeho ariko mu by'ukuri nta ni ibintu biteye isoni cyane cyane iyo ukurikije nyine abo banyamahanga baza kuyobora izo universite zo mu Rwanda amafaranga bahembwa ntugire ngo bahembwa imishahara yariya mu Rwanda babahemba amafaranga angana nk'ayo bagahembwa bari mu bihugu byabo usanga ari amamiliyoni menshi cyane kandi ayo yose yishyurwa ku misoro y'abanyarwanda Bwana
urakoze cyane Akisere reka mpite ngweraho mu masegonda 30 usoze kandi ushimire abo twabanye ngushimire kuba witabiriye kino kiganiro kandi ndumva mvuze ko ari wowe uzabirya mu cyo ku wa gatanu utaha ntabwo naba mbeshye
inshallah reka rero tu wenda nanjye ngira icyo mvuga nsoza ari ikintu ntavuzeho nigira ngo wenda komozeho gatoya cyuriya mugabo wavuze ugiye kuyobora minisiteri y'umutekano mu by'ukuri nta minisiteri yagiye kuyobora Major Tamba ya bivuze bano umuntu bazajya bakoresha wenda bavuga bati reka tumwohereze Burundi wenda Burundi bazamwibonamo azabasha kugira ibyo avuga cyane cyane ko bumva ko Kagame muri iyi minsi asigaye avuga ngo abanye neza n'Abarundi ariko nta kintu kibigaragaza cyane mu by'ukuri nubwo bavuga ngo hari ibiganiro bikorwa ariko nta ntambwe iraterwa mu buryo bugaragara kandi nizera ko n'Abarundi bamumenye ku buryo bashobora kuzabikoramo bitonze bakamureka bakareba ko ntuza intansiyo ziza arizo kandi barabizi neza ko nta cyiza bifuriza ikindi wenda gishobora kuzakorwa muri iki gihe hari abaturage bagenda barengana bariya bagenda barasirwa kuri za polisi abagenda bicwa hirya no hino mu cyaro umunsi byabaye ngombwa ko Perezida Kagame yashaka bouc émissaire wabigerekaho ubwo uriya nyine uzabigerekwaho ariko mu by'ukuri nta ministeri aje kuyobora nayo yahebyo gata ni ibintu byo gukusha amafaranga ava mu misoro y'abanyarwanda gusa ariko nta mu by'ukuri reka tuzarebe ko hazaba ihererekanya ububasha hagati y'uwasimbuye ariwe General Nyamvumba ubwo igihe tuzabona bakora ihererekanya ry'ububasha niko tuzamenya ko uwo yasimbuye nawe hari icyo yakoraga ariko nk'uko Major Rutayomba yabivuze nawe ntacyo yakoraga buriya agiye kuza nyine arahire birangire yicara ajya ahembwa nta kintu aje kumarira abanyarwanda bwanasije ibyo na byo rero akaba ari imwe muri symptom zigaragaza nyine indwara iyo yari irwaye kandi igenda irushaho gukomera ikaba isa nk'iyabaye kanseri ahubwo abanyarwanda akaba aribo basigaranye gusa umurimo wo kugira icyo bakora kugira ngo ibintu bihinduke muri cya gihugu urakoze bwana Serge mbifurije weekend nziza hamwe n'abatumirwa bose mwabanye kuri uyu mugoroba
urakoze cyane Comrade Axel nawe weekend nziza ubwo sizera ko tuzahura mu cyumweru gitaha ndetse wenda no muri weekend ubwo ku bakunzi b'ikiganiro nyine uzawutegurira ku bakunzi bawe bakunda nyine uburyo wanimemisiyo ubwo nababwira nti bashonje bayishyuye ku gatanu mu kiganiro zayobora kigiye ni iki mugi n'ijoro ryiza reka duhere kuri Kingungwa Kingungwa mu gusoza nawe mu gihe cy'iminota ibiri niba ari ubutumwa ufite wasigira baduteze amatwi uri kuri mute wakwivana kuri mute ugatanga ubutumwa busoza Kingungwa ndagushimira ko tuba twabanye
turabashimiye Serge namwe kuba mukomeza kudushakisha kugira ngo dutange amakuru afasha abantu burya iyo abantu badafite amakuru nta buzima makuru numva ari ikintu cy'ingenzi cyane ariko rero iyo abantu bavuga turashaka ko abantu bafata ibyemezo mu by'ukuri mu buryo bwo gufashanya ku bibazo dufite biri hirya no hino biri iwanyu mu Rwanda n'ibiri iwacu kugira ngo tubikemurire hamwe kuko hari umuntu numvise avuga ngo ikibazo cya Congo kizokemuka ari uko icy'u Rwanda cyakemutse ko uriya mugabo yaratwinjiriye kuva 96 kugeza ubu nyine ntabwo Congo yigeze igira umutekano uhagije kuva icyo gihe kuko yari infiltre nyine Obasanjo yabivuzeho cyagiye yari uhuza abarwanyaga leta ya Congo arababwira ngo ikibazo cya Congo nticyagiye cyankunda yamuhuzaga na leta ya Kabila aravuga ati ikibazo cya Congo njewe ntibazongere kukinshiramo kuko muri ikibazo kimwe ikindi kikaba kirabyutse rero numva ko ikibazo cya Congo kizakemuka ari uko Kagame atakiriho rwose akiri ku butegetsi ni umuntu waje kudutobera yaradutobeye nicyo gituma asa n'udutobera uruzi kwa kundi aturuka mu isoko aturuka mu gihugu cyacu aba umusumari niko navuga winjiye mu biyaga bigari abuze ibiyaga bigari amahoro kuko muzi ukuri twari dufite amahoro twari dusanzwe dufite amahoro yinjiye muri bariya abamayimayi ababwira ko umunyamurenga ari we mwanzi ariko byaranabaye Serge ndangiza umunsi Kabila yasezerera akababwira ati musubire iwanyu babwiye abagabo b'abasirikare bariya
abasirikare biyoba ofisi baravuze ngo babwira aba FRDC abasirikare ba Kongo baravuga ngo ni mwongera kubona isuri isa n'iyingiyi isa natwe hano muyirase muyirase uwo muzinyi we watangiye kugeza n'ubu abacu yaraduteranyije n'abacu turasenga Imana kugira ngo izongere iduhuze n'abacu twongere tube umuntu umwe kuko n'agahayo bagira bavuga baravuga ngo twarabishe ngo muri 1996 mw'abanyamurenge kuko n'abanyarwanda babikoraga bakabikora mu izina ry'abanyamurenge basa n'abayobeje abantu bacu ubu n'ubu baracavuga ngo nitwe twabishe mapping report twavuga ngo iyawe yari itebutse vuba ngo tuyibemo tuganire ibibazo hari ibintu reka ngubwire Serge hari ikintu nakurikiye ejo bundi aricyo ndangirizaho bafataga impunzi 5,000 bivuye muri Congo bigaca muri RCD bagahagahuruka abantu 500 abandi 4,500 bakicwa izo ni ibintu zabayeho tuzi n'ibihamya twatanga hagahuruka impunzi 500 hoherejwe impunzi 5,000 bivuye muri Congo ibyo 4,500 bikicwa 500 akaba ariyo yambuka mu izina rya RCD bakicwa donc abacu nabo babigira inzika bagenzi bacu baravuze bati aba nimwe mwatwishe turashaka kubamara rero urumva baracanganyikiwe abantu baracanganyikiwe muri Congo nta musimamo bafite ngiki kibazo nyamukuru tuvuga mwumva twagiye ku maradiyo twandika dukora ibi bintu byose ariko turizera ko umuzi w'ikibazo ni ukugikurana n'umuzi n'uriya mugabo ni Kagame niwo wadushyizemo umuzi mubi avuyeho tuzaruhuka murakoze
twakoze cyane kingungwa mukiza tugomba kubiharanira ntabwo kamege kagazivanaho tugomba kubiharanira twese hamwe reka nabwo ushimye kuba twavanye Joseph Bineza nawe nagusaba ko wasoza kandi ngushimye kuba twavanye sibyo ko tudashoje nk'uko nabivugaga mu cyumweru hagati ndizera ko tuzagaruka kuri iriya baruwa yanyu na bamwe mu bayobozi banyu usibye ko namwe murimo nkawe uri kubashyizaho umukono ndizera yuko tuzongera kuba turi kumwe hagati mu cyumweru umunsi ntabwo ndawumenya ariko turaza kubyumvikanaho ubwo rero nabwira abateze amatwi ko tudashoje kuri iyi ngingo tuzayigarukaho mu cyumweru hagati n'ibidukunde
yego murakoze Serge turabashimiye mu by'ukuri umwanya mwaduhaye na bagenzi bacu twabanye mu biganiro aho zatangiriye tubashimira mu by'ukuri uburyo ki mudahwema kuba hafi yacu mu bibazo biba bikomeje ingutu bwo kurwanya murenge bugenda bunyuramo ku kibazo rusange dusange twese cy'umutekano kandi akari iwanyu niko kari iwacu ibibazo turi guhura nazo izo muhura nazo umuntu akaba yavuga mu by'ukuri twagize ikibazo kuba ya leta mu by'ukuri yabaye leta mbi ibana nabi n'izindi leta ibana nabi n'abaturanyi ibana nabi n'abanyarwanda muri rusange so uyu munsi umuntu akaba yavuga mu by'ukuri ko twagize ikibazo ariko nta mvura idahita icyizere ko ibibazo bunamira buri munsi z'abacu bavandimwe bicwa nabi urupfu rw'agashinyaguro ndashidikanya ni ukuri kuko itazahoraho gutya kuko mwarimu yuvuze hagomba gushyirwaho ingamba no kubiharanira kugira ngo abantu barenganurwe narushaho gufatikanya rwose gutabaza n'ubuvugizi ahantu hatandukanye kugira ngo aka karengane turimo kwicwa gusenyerwa kwango kuguhezwa mu buryo bwose butandukanye abantu bakomeza gufatikanya mu rwego kugira ngo abantu bongere bigarurire agateka k'ejo hazaza kugira ngo ubumuntu bwongere bugaruka abantu bongere bagire amahoro bityo rero ngaba mbashimiye Serge dushimira nanone mu by'ukuri abatumirwa banyu bose twabanye mu by'ukuri turabashimira ku bitekerezo bitandukanye mu rwego rwo guhagararana no gufatana mu mugongo ku bibazo bitandukanye cyane cyane by'umwihariko bijyanye n'umutekano batubashimiye cyane tunifuza ko n'ikindi gihe rwose abantu babonye umwanya muzukuri muzaduhorere mucyo kuko arizo ngabo zikenewe zo kudufata mu mugongo kuko ibihe turimo nk'ubwoko bibabaje kandi biteye agahinda tukaba tubasuhuje rwose tubifuriza umugoroba mwiza mwese murakarama
urakoze cyane Comrade Joseph Bineza wakoze cyane kubana natwe wakoze cyane Mukiza Kingungwa wakoze cyane Major Rutayomba wakoze cyane Roger Rusesabagina wakoze cyane Comrade Axel Kanijabo namwe mwese mwadukurikiye kuri uyu mugoroba nababwira rero nti ijoro ryiza kuri mwese kandi mugire weekend nziza na rero nshuti mwari muteze amatwi radio itabuka dushoreje kuri uyu mugoroba ibitekerezo byari byinshi kandi byari ngombwa kandi uyu muco kureka abantu baganira kandi no kuri aditaho kanyene muri chat turamubwira abantu ngo baganire mu mahoro badaseserezanya bataza kwandagazanya murabizi niyo protocole ya radio uganiriye mu bwubahane utaje gutukana utaje gushonda abandi ngo wabite ibinibi turamureka akagira ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo hano kuri platforme zacu ni umuco rongera ngo dushimangire rwose nubwo uyu munsi arabona agira ngo mbona bashaka kuzana kujya hanze y'umurongo nk'abihorera ariko ndagira ngo mbibutse yuko imwe mu mahame yacu nuko abantu baganira mu bwubahane bubahana cyane cyane kubaha ababa baje kutuganiriza kuko baba bafashe uyu mwanya kugira ngo baze babane natwe ndagira ngo nadusoreze ahangaha mbabwire nti ku bayo kibura nyarwanda nababwira nti anniversaire nziza ku cyumweru imyaka 11 y'ubura nyarwanda tariki ya 12 z'ukwezi kwa 12 imyaka 11 muzafete neza anniversaire yawo muri hirya no hino ku bataratugana nababwira nti ihuriro nyarwanda riri mu murongo mwiza mwarigana mugafatanya na ekipe itsinda ntabwo bivuze ko turi imiseke igoroye natwe dufite weakness dufite aho tugomba kuramforusa tugashyiramo imbaraga niyo mpamvu mbwira buri munyarwanda ni nta muntu n'umwe ugomba gusigara inyuma uru rugamba ruratureba njyewe hari umuntu wambaje ati bino bimeza bite bigenda bidavuga no ntabwo mpanganye n'umunyarwanda w'impunzi mpanganye na kariya gatsiko niyo mpamvu ntajya ntakaza umwanya wanjye ku bantu bitwa kuba ari muri opposition cyangwa b'impunzi nabo bataka Rwanda National Congress njyewe mpamagara umunyarwanda ubyumva ko yafatanya natwe kugira ngo duhashye agatsiko niyo priority naho ku bindi mwumva hirya no hino ibyo ntabwo nzabiha umwanya kuko ntabwo ari byo biraje inshinga abanyarwanda bakeneye umuntu wabatabara kuri ngoma y'agatsiko nababwira rero ku banyamuryango ba Rwanda National Congress aho muherereye happy anniversary y'imyaka 11 urugamba rurabandanya ibikorwa bya politiki bigomba kubandanya tugomba kubaka imbaraga n'amaboko akomeye kugira ngo duhangane n'agatsiko uko mubibona uko iminsi igenda itera imbere niko challenge ziba nyinshi niyo mpamvu nabwira abantu batakaza umwanya mu bindi hirya no hino gushyira imbaraga aho babona amaboko nyine akeneye kugira ngo duhangane n'agatsiko ndizera ko ku cyumweru ushobora kuzabana namwe ni umunsi wa aniversaire w'abanyarwanda ndabiteganya nzareba ibyo twaganira ku cyumweru ku mugoroba ariko nababwira nti isabukuru nziza ku bayoboke b'abanyarwanda ku bataragana ihuriro nyarwanda namwe niyo mahirwe yo kugana ihuriro nyarwanda kuko niba ugitegereje uvuga uti impinduka udutega amatwi muri imyaka 11 ese ntabwo urahitamo niba utarahitamo n'iki kintu cyatumye udahitamo tekereza no kuri aniveriseri y'ihuriro nyarwanda y'imyaka 11 ufata icyemezo cya kigabo uvuge uti ndashaka gufatanya namwe uzaza uncalenje nkubwire uti bwana ndayize dore impamvu nafatanya namwe nzagutega amatwi kandi nzakwereka impamvu ari ngombwa kugana mu ihuriro nyarwanda hari azavuga ati ihuriro nyarwanda ryagiye rihura n'insanganya ukose zawe n'insanganya ndetse niyo umuntu avuka agakura adasitaye atikubise hasi icy'ingenzi ni uko wikubita hasi ugahaguruka ukagenda icy'ingenzi ni uko uhurana n'ibibazo mu buzima ariko ntabwo bikubuza gukomeza kubaho yewe n'ibibazo mu buzima ntabwo wisuwisida ngo wiyahure oya komantere za negatifu rero nazo ndazemera abanenga ndabumva ariko mujye mujyanye n'ubuzima bw'umuntu umuntu nawe burya ntabwo avuka ngo ahite ajya muri paradizo ntabwo avuka ngo ahite aba ibyifuzo byo bigerweho ngera umuntu unenga ihuriro ndamubwira nti bitewe mu buzima bwawe ni ryari ubuzima bwawe butigeze bumanuka cyangwa ngo buhure n'insanganya ariko ejo ukahaguruka ukagenda so no muri politiki ni kimwe rero abanenga bati abantu babavuyemo abantu barabanenga of course turi abantu erega abanenga abantu bakora ntabwo banenga abantu badakora niba udashaka kunengwa ceceka ariko njyewe ndi proud wo kuba mwari Nyarwanda niyo mpamvu nshikaza abantu bose kuganira Nyarwanda kuko dufite gahunda itomoye dufite gahunda duteganyiriza abanyarwanda dufite gahunda nziza yo guhindura ubutegetsi bw'u Rwanda tugashyira ubutegetsi bw'abanyarwanda bose bibonamo amoko yose bamwe banenga bati hura dufite gahunda yo gukipinga FPR abona ababwira ni bongo yaku mufite gahunda y'ibinyoma yo kuyobya abantu nababwira rero ni kuri mugoroba happy anniversary y'imyaka 11 y'uranyarwanda kuri bashya mutari ryamo nababwira ni murigane dufite ubuyobozi rya no hino muzambaze nzabasobanurira kandi nababwira yuko muzamuhitemo neza gukorana na ekipe ifite abanyamuryango bafite intumbero yo gukemura ibibazo by'abanyarwanda bari mu moko yose abahutu batwa n'abatutsi kandi badakangwa n'iratera bo barya FPR murana ryana kubagiye kuryama umunsi mwiza ya Serge Ndayizeye turabakunda komo de bineza turabakunda cyane
murakoze cyane yego murakoze
cyane nawe
Changu chumu vandi mngagai wakanga zbimiso zi Izi ndumu nyarwanda zaba mori chire kareka Jewe nijiri ye miuriro nyarwanda Songa 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 mbele Araye nizi uriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nizi uriro nyarwanda Songa 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 mbele Araye nizi uriro nyarwanda Funga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nizi uriro nyarwanda Weni jie mngi uriro nyarwanda Zindu mnyarwanda zaba mori kire kareka Urja maerezo yinzirani mundu Nika nanjingu vitiye ngoma muruza Munyangire ya hawe jambo Vaku jiti doru mono gani huri ronya gwanda Ereka pora ndevi ruta buga nombe Senindu tarambiwa marira ya baba paka zibabura baga boba maravira Senindu tarambiwa isifu zazi ya bahanzi Nubonya rusi mbusa jere kwa wijaha Bebe fibini nibe nyagi mitungo vizi Bifibi nini vinyaga rubanda Songa 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 mbele Araye nizi uriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nizi uriro nyarwanda Songa 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 mbele Araye nizi uriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbele Araye nizi uriro nyarwanda Jewe nijiriye mi uriro nyarwanda Izindu munyarwanda zaba mori kire kareka Ababa vandi mwenza ababwira ngeze ryari Uronda moko kona ubyabageza Reka nkore mu mirya ya gitari Ndabara ditumu utumu tw'umututi Bakugiti dore umuntu gani huriro nyarwanda Urara utazi kuramuka muza geza ryari Uryerega umwanzi wacu n'umwe Niyanarari neri bayimwe Mureke kureba inkoni kubise mukeba Urayirenza urugo mu maguru mashasha Songa 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 mbere Araye nizi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi huriro nyarwanda Songa 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 mbere Araye nizi huriro nyarwanda Ufunga mkanda kaza mwendo chama songa mbere Araye nizi huriro nyarwanda Gutumuna urwi cyacyase
yacu birandeba nawe birakureba kwese hamwe biratureba ku nyungu z'igihugu cyacu yego nibyo koko abari n'abategarugori nimuze muri arenisi baranira impinduka mu Rwanda
Rwanda National Congress muri mwe haraba yumva batazi n'intego zayo intego esheshatu zihuriro nyarwanda RNC iya mbere ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri amajyambere arambye kandi asangiye iya gatatu ubumwe n'ubwiyunge nyabwo iya kane umutekano w'abantu b'ibyabo iya gatanu ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu itahuka ry'impunzi mu cyubahiro RNC viva viva RNC viva
na demokarasi amajyambere arambye kandi asangiwe n'abanyarwanda ubumwe ubwiyunge nyabyo bituranga imbaga y'inyabutatu
yego yego yego
ukanumvira utwo nakora ndebe twese biratureba
Mambo y mano, yo tuvo combe, ni mamo y mano andaba a la gente.